Koma ndina dakwisirwa kwambiri pa ongopitirira zaka 10 athu angono mawa uno angono inu mukudziwa angono sese ndi sisi angona inu mukudziwa akumi ndi zisaundi chimodzi ndipo iwo amabwera mu mpingo inu mukudziwa pafupi asungwa na angono apafupi usungu umenewo iwo amafuna kuti azioneka okongola inu mukudziwa iwo inu mukudziwa sisi lilonse lopiringika pamwamba pa mutu wawo ine ndinawaona iwo pamene ine ndinali kulalikira ndinali kumangogwera pansi kugwera pansi ndipo patapita kanthawi iwo anali kuliunzirira ilo mbuyo kulichosa pa nkhope zawo kupiringika konse kutawongoka singwana wang'ono wa mlongo Downing ndipo ine ndinamuona iye ndi wang'ono wa mbale Collins kuti dzina lake ndi ndani wang'ono bete wang'ono ine ndinakhala ngati ndimaseka pang'ono kwandekha koma ine ndinaona kukongola konse inu mukudziwa zonse zitakonzedwa ndiyeno zinalimo lunjika chabwino adaliseni ndima yanu okondedwa ndinu okongola kwa ine mulimonse ndikokulondola kukongola ndi mzimu wokongola umene ungabwere ndi kudzakhala mu misonkhano monga choncho ndikumamvetsera kuthenga ndicho chimene chimamupangisa msungwana kukongola ndipo ine ndikuganiza mnyamata weniweni aliyense yemwe ali woyenera kukwatira amaganiza chinthu chomwecho zikomwa inu bwana ndizo zabwino wina wake wagwirizana ndi ine ndikokulondola chabwino ine ndikukhulupirira kuti izo ndizochoonadi tsopano kodi izo sizili zachilendo ine ndinatemenuzira molunjika kumene ku Daniel 9 pamene ine ndimatsegula baibulo langa tsopano ine kawirikawiri ndimamuwuza aliyense kuti asavule jakete yake pomwe ali ndi chibowo pa malaya awo kotero ine ndikuyembekeza anga alibe koma ine ndaonapo nthawi yomwe ine ndikanakhoza kuyivula iyo ndili nalo bowo mu malaya zedi mokwanira ndipo ine ndikuganizawa alibe ilo kwa ine mwini ife ndipo ine ndikukhulupirira kwa omvetsera ife tikuyamikira kukhalapo kwa mzimu woyera mmawa uno ndipo ife tikuyamikira chiyanjano ndi kukhalapo kwa wina ndi mzake zokoma bwanji zabwino bwanji zokondweresa bwanji kuti abale azikhala palimodzi mu chiyanjano izo zili ngati mafuta odzula odzozera omwe ankayenderera mu ndevu za Aroni njira yonse mpaka ku chithando cha mkanjo wake ine ndinapita uko kuti ndikadye lero ku Blue Ball ndipo kodi ndi ndani yemwe ine ndinakakomana naye kumeneko koma mbale Bilapa ndi mlongo Dao atakhala pamenepo basi kumangodzidyera ina ya nkhuku zooneka bwino yokazingidwa yomwe ine ndinayamba ndayionapo ndipo basi kungokhala ali ndi nthawi yabwino kumachita tsukuta kumene nayo iyo inu mukudziwa ndinapita mzipinda zam'mwamba ndipo ndinakakomana nalo gulu lalikulu la mpingo kumeneko ndipo iwo amafuna ngakhale kuti andilipirire ine chakudya cha madzulo changa tsopano zimenezo zinali zabwino kwenikweni ine ndikuyamikira izo pamene ine ndinafika ku nyumba apa panabwera Bire ali nalo bokosi la tomato lomwe wina wake anandibweretsera ine njira yonse kuchokera kudya kwabwino kozizira ku dziko la Georgia kumusi uko kumene kuli kozizira kwambiri kumusi uko iwo andiuza ine chamunthawi ino ndiye ndinakomana naye nyamata kunja ine ndinali kuchokera ku zoyankhulana zanga mazulano ndipo ndikubwera uko pafupi ndi chalichi pafupi ola nditheka lapitalo ndipo wang'ono kokhala ngati nyamata kunjako iye anati ine ndinati kwatenda iye anati iko zedi kwatero ine ndinadziwa kuti iye anali wochokera ku Georgia kotero iye anati zedi ndikotentha uko ku Georgia chabwino ife tikuyesa kuti tithawe malo otentha sichoncho ife ndicho chimene ife tadzera pano dzikomo inu mochuluka kwambiri abwenzi chifukwa cha ubwino wanu wonse ine ndikanachita chiyani popanda inu basi chiyani ine ndikanachita chiyani popanda inu ngati ine ndikanati ndisakhale naye wina yemwe anga ndikonde ine wopanda yemwe akanati azimvetsera kuthenga wanga wonse ukanakhala wopanda bwino konse ine sindingakhoze kulalikira iwo kwa mizati ya lanya ndi mitengo izo sizikanati zimvetse iwo kotero ayenera kuti akhale ali wanthu monga inu nonse omwe angabwere ndikudzamvetsera kwa iwo ndipo pamene inu mubwera ndikudzakhala mu malo otentha monga awa ndipo ndicho kazi wanga amati iye anakhala ngati akuotchedwa kumbuyo uko m'mawa uno ndipo kuona wanthu ndipo nthawi zina anthu odwala amene akukhala mu misonkhano imeneyo monga choncho mulungu akakupatseni inu nyumba yokongola yokoma ku ulemerero ndilo pemphero langa ndipo ine ndikungoyembekezera ndikudalira kuti iye adzachita zimenezo. Tsopano tiye tione jekete yanga wina wake anayitenga iyo pano. Ndipo ine ndiyenera kuchita kuwerenga kwa pang'ono usiku uno. Ndi angara kukondwera nawo magawo oyamba a izi. Ngaliko kukanati kusatenthe chotere ibwenzi tiri kumango kupitilirabe kupyola sabatayi ndi buku la chivumbulutso. Ine ndimango likonda ilo, ine ndimango khala moyo mwa ilo. Ndipo inu mundipempherere zikukhala ngati ine sabata lino chifukwa la mulungu likudzali ine ambuye akalola ine ndiyenera kukomana nazo izo wayika masabata amenewo pali modzi. Ndipo ndicho chinthu china chimene ine sindili kudziwa kanthu ka izo. Ndipo chotero ine ndikungoti ndiwadalira ambuye kuti wakhala nalo yankho kwa ine. Ndipo ine ndawerengapo amuna angapo osiyana omwe anayankhula za iwo, omwe analembapo za iwo. Ine ndawerengapo zolemba za pansi apa za Dr. Scofield, kolala wamkulu, koma ndithudi sindimakhoza kugwirizana naye iye pa zochuluka za zolemba zake za pansi. Chifukwa ine sindikukhoza kuziona izo pamene izo ziyenera kutero, izo ziyenera kupanga chithunzicho molondola. Tsopano ngati inu mukanati muziyike ngati tizidutswa topanga chinthu palimodzi. Ndipo chinthu choyamba inu mukudziwa inu kuti ichi chikupita pamwambapa. Ine ndikutsimikiza ichi chikupita pamwambapa. Chabwino inu muyenera kuyangana pamwambapa pa dongosolo lanu kuti muone zimene inu mukuchita. Ndiyeno ngati inu simutero, inu mukhala nazo zooneka chanu chitasokonezeka chonse. Tsopano bwanji ngati inu mukanali mutenge mukanakhala nazo chithunzi cha mbali yayikulu yokongola yakumudzi ndi ng'ombe kudya udzu pamwamba pa mtengo. Tsopano zimenezo sizikanati zikhale zolondola tichonchezo chifukwa iyo siimadya udzu pamwamba pa mtengo. Kotero umo ndi momwe izo ziliri ngati inu mzimu woyera suika lemba limenelo palimodzi ndiye inu muli nacho chathunthu chithunzi chachikulu chachiwombolo. Ndicho chimene ife tikufuna choonadi. Ndipo mpaka ife tidadziwa choonadi ife tizingozisiya izo zokha. Ndiyeno pamene mulungu alipasa ife choonadi chabwino ndiye ine ndidzayankhula za icho. Inu mukudziwa chani ine ndikuganiza mbale Roy Slaughter ndiyena anthawi zakale awa pano omwe anayamba kale kutali nthawi yayitali kalero uko zinali kwa pafupi ine ndikulingalira zaka zitatu zoyamba kapena zinayi za utumiki wanga. Pomwe pano pakachisi ine sindikanati ndilalikire ngakhale paphunziro la Gehena chifukwa ine sindimakhoza kumvesa ngati iwo anali malowo wotcha kaya iwo anali manda. Ndipo nthawi iliyonse mawu ankati manda ine ndimapeza kumasulira kumati hade ndiwo manda. Nthawi iliyonse iwo ankayankhula za Gehena hade manda. Ndipo ine basi ndinangozisiya izo zokha mpaka ine ndidapeza kwenikweni za chimene ine ndinali kuchikamba ndiye ine ndinazalalikira pa Gehena. Kotero pamene ine ndinadzapeza kwenikweni chithunzi chonse ndipo nditaona pamene icho chinali chifukwa ine ndikumveya kuti mtumiki ali nawo dindo kwa Mulungu chimene iye awawuza osonkhana amenewo kwa iwo agwirisitsa kumene ku icho. Ndipo kotero ndiye bwanji ngati ine ndawagwirisitsa iwo pamalo lakwika ndiyeno nthawi kufika yomwe kugwira kumeneko kungakhoze kuyima mwaona. Ndipo mumasomphenya aja omwe ambuye anandipatsa ine nthawi ina kalero pamene mamiliyoni aja pamene mmodzi uja akuyankhula kwa ine anati iwe udzaweruzidwa choyamba chifukwa cha uthenga umene iwe umalalikira. Ine ndinati ine ndikulalikira chinthu chomwecho chimene Paulo ankachita ndi wena onse aja. Ndipo mamiliyoni onse amaliwawo anafula mokweza ife tili kupuma pa chimenecho. Icho chinali chimenecho mwaona chabwino. Kotero ine ndikufuna kuti ndipitirizebe usiku uno. Tsopano kotero ife tisati tikhale motalika kwambiri ndipo musati muyiwale tsopano mawa uno ine ndili nazo zolemba pang'ono apa mawa uno ine ndinayankhula pa Daniele ali mu ukapolo Gabriele kubwera kwa iye ndikudzamulangiza iye za mtsogolo ndizomweke tinali nazo mawa uno malangizo a mtsogolo. Tsopano usiku uno ife tili kuyankhula pa cholinga chofutukuka pasanu ndi kamodzi cha Gabriele kudzacheza kwa Danieli. La mulungu lotsatira ambuye akalola kuwayika 72 amasabata pamene iwo akuyemera mu dongosolo la nthawi ndi kodi ife tili kuyima pati. Toba anonga ripe, tinga kose koka kupesa zimenezo. Ndiku zipanga izo motimikiza, molondola, ndiye ife, tizadziwa basi, ola limene ife, tiri kukalamo. Toba ano, ife sitiri kudziwa, lipi ya kubwela, walibe mmozi ye mwata zaziwe zimenezo. Yesu saa kudziwa izo, ye mwini, ye anati ye sanali. Yana atate oka basi, ama dziwa zimenezo. Walibe ngakale angelo, ama dziwa izo. Walibe aliense wa ifa kudziwa liti, ya kudza. Koma ife tikoza kudziwa, ola limene, nda limene ife tiri kukalamo, kudziwa basi, mabafupi momwe ife, tinga koze kukala tiri. Sopano mwakubweleza pangono, kwa nyamara kujambula matete aizi, magina kuzungulira kumbuyo mchipinda. Ndipo mateti zoona iwa kutumizidwa kunja kuli konse. Sopano punziro la mawalija ipetita kaa kubwele zanso pa mutu wa folo ndi wa faizi. Ndiye ipe tinakanirira. Niambila ndi mutu wa naini wa Daniele. Ndipo sopano sikuno ipetiti kupitili zabe ndi mutu wa naini. Ipeti sana ditu yandikire iwo kie nipingo wela misa mitu yatu kaka mpindi. Ndipo tiangule kwa mwini wa mau. Mulungu watu wajisomo, ife tiliotu nijiza kuti inu mkujiwa cholinga chomwecha mtima watu, inu mkujiwa jikuwa jimene ife tilipano, nipo inu mkujiwa kuti ife, sikina bele usiku uno basi, chifaja kuti ife, tinaganiza kuti akanakala malabu ino kuti tibweleko, kuzatenga kumasuka pangono kwa mazulo wano. Atate ine simi kukulubila, kutalipo mundu mmozi pano wacholinga jimenecha. Ine ndi kukulubila kuti ife tilipano usiku uno, chifuwa ndife odzipereka mwakufa oona mtima ndipo tikufuna kuti tidziwe pakuti atero Ambuye. Ife timakukondani inu Ambuye ndipo ife timakonda mawu anu. Ndipo ngati malo awa amene inu mwapereka kwa ife denga chabe pamwamba pa mutu wathu ndi mabuloka akonkhiro awa. Ife tili othokoza kwa inu chifukwa cha malowa. Pakuti ife tikukhulupirira kuti kulipo kwathu kuseri kwa mlengalenga kumene ife talunjika njira imeneyo. Ndipo ife tikuganiza za makolo athu akale omwe sanakhale nawo konse mwayiwu. Ndipo izo zimatipangisa ife kuweramitsa mitima yathu mwamanyaza Ambuye kuti tizidandaula mkomwe. Tsopano atate ife tikupemphera kuti inu mutsegulire kwa ife usiku uno lemba. Bwerani endani nafe pambali ya mmodzi aliyense wa ife pamene ife tikuyenda pansi munjira iyi usiku uno. Yankhulani kwa ife monga inu munachitira ndi aja ankapita ku Emau akuchokera ku Yerusalemu kuti pamene msonkhano ukhala utatha usiku uno ife tikhoze kumapita kwathu kosiyana ndi kumati kodi mitima yathu sinapenthe mkati mwathu pamene ife timamumva iye akuyankhula kupyolera mu mawu ake. Dalitsani kuwerenga, dalitsani kuyesetsa kwanga kofoka Ambuye. Tsegulani kamwe yanga kwa icho chimene chili choona ndipo itsekeni iyo ku icho chimene chili cholakwika. Ndipo dzitengereni ulemerero kwa inu mwini ndi ulemerero mwa wanthu anu kuti iwo akakhoze kuliona ola limene ife tili kukhalamo ndi kuza kwa posachedwa kwa Ambuye Yesu. Pakuti ife tikupempha izi mu lake dzina lake, dzina la Yesu Khristu. Amen. Tsopano kuti tilumikizire mbuyo malemba athu kwa mphindi pang'ono, ife tikupeza kuti Daniele anali ali mu ukapolo kwa zaka 68 zazitali. Taganizani za izo. Tsopano inu ndi pepala lanu ndi pensulo amene simunamve izi mawauja mukhoza kutolela izi usiku uno kuchokera AD 606 mpaka 538. Tengani 538 kuchokera ku 606 inu mukhala nazo zaka 68 zomwe Daniele anali ali mu wandende wopanda mpingo woti azipitako, wopanda maulaliki woti awamve, wopanda kanthu. Koma iye anali nawo mabuku ena, mipukutu ina zomwe mneneli iye asanakhalepo anali atanenera. Ndipo anali Yeremiya. Tsopano pamene anali mukuwerenga kwa malemba iye anaona nthawi inali kutha, ndiyo nthawi ya zaka 70. Ndipo Daniele mwakachetechete anakhulupirira mawu aliwonse omwe Yeremiya mneneri anali atawayankhula. Ndipo ine ndikunena kwa awa kwa ankalasi mwanga usiku uno, kodi ife tiyenera tiziwakhulupirira aneneri wathu? Yende Bwana. pakuti mawu ambuye anadza kwa aneneri iwo ali naye pakuti atero ambuye ndipo mneneriwo nasadzasiyana konse kwa mawu aneneri wina iwo sadzawapanga iwo konse kunena china chake chimene iwo sali kunena iwo adzangonena chimodzi-modzi basi chimene mneneri woona ananena izo zimawapanga iwo aneneri ndiye pamene iwo apeza izo ndiyeno iwo amalosera zomwe ziti zibwere podziwa ichi ndi mantha mu mtima mwawo kuopa kuti anganene china chake cholakwika ndipo tingamtsogolere wina mosochera ife sitimafuna konse kuchita zimenezo ife tikufuna kuti izikhala mwamtheradi wosimikiza kuti ife tili nawo mawu ambuye ife tisanati pakuti atero ambuye mwaona iwe uyenera kukhala mtheradi uthenga wolunjika wochokera ku mpando wachimfumu wa mulungu kapena ife tisamanene konse izo tsopano pamene anali mukuwerenga malemba iye anaona kuti zaka 70 zinali kutha kotero iye pokhala atakhala kumeneko zaka 68 zinatsalira zaka ziwiri mtsogolo kufika pamene mulungu akanati adzawabwezeretse anthu ake kubwerera ku dziko la kwawo pamene anali mupemphero ife tikupeza kuti apo panali mngelo wamphamvu yemwe anabwera kuchokera kumwamba kodi aliyense angamutchule dzina lake Gabrieli ndipo iye ali mngelo kwa mpingo wa chiyuda ndi angada akudziwa zimenezo kulikonse ndi Gabrieli Gabrieli ali mtumiki kwa mpingo mpingo wa chiyuda anabwera kwa Mariya iye anabwera kwa Zakariya nthawi zonse ali Gabrieli ndipo iye ali mmodzi wa angelo akulu akumwamba ndipo kodi iye sanamubweretsere mbale wathu Danieli malonjo odabwisa chotero kuchokera kwa Mulungu oh Danieli ndiwe wokondedwa kwakukulu kodi izo sizikanakupangani inu bwino kuganiza kuti Mulungu anakukondani inu ngati ine ndikanakhala ndi sali wokondedwa kwakukulu ine ndikanafuna basi kuti ndidziwe kuti ine ndimakondedwa pang'ono pokha kumeneko sichoncho ine zedi basi kukhala ngati iye amaganiza za ine kamodzi mukanthawi izo zikanandipanga ngakhale ine basi kungofuna kufula kuganiza kuti iye amasamala ngakhale za ine ndipo ife tili nacho chitsimikizo kuti iye amasamalira kumene za ife chifukwa pamene ife tinali tikadali wochimwa Khristu anafa m'malo mwathu mʼbale ndipo tsopano omwe ife tinali alendo kwa Mulungu tsopano watipanga ife kuyandikira kwa Mulungu ndipo watipasa ife chipole cha chipulumuso chathu icho ndicho mzimu woyera ndipo ndi chikhulupiriro mmenemo chimene chimatinyamulira ife mmwamba pamwamba pa zinthu za mdziko ndipo ife timakwera pamwamba pa izo ndicho chaulemerero sindizo ife chabwino pamene anali mupemphero Gabrieli anabwera ndipo anamuwuza iye kuti zinalipo osati kokha zaka ziwiri zina zowonjezera iwo asanati abwerere ku dziko la kwawo koma anamuwuza iye kokafikira konse kwa fuko limenelo taganizani za zimenezo kokafikira konse ulendo uliwonse wa pa dziko lapansi Gabrieli anawufotokoza iwo kwa Danieli anati iye anatumizidwa kuti adzamuwuze Danieli chinthu chachikulu ichi momwe mneneri ameneyo ayenera kuti anamverera ndipo iye anamuwuza iye kuti analipo masabata 70 otsimikiziridwa pa wanthu mpaka ku chimaliziro ndiyo nthawi yotsiriza kotero izo zonse zatha chimaliziro iye anati alipo masabata 70 ena iwo amalola icho ku miyezi ena ku masiku ena ngati iwo ali chabe kwenikweni masabata palikokha pafupi ziwiri ndi limodzi la magawo anayi a chaka kapena chimodzi ndi limodzi la magawo anayi a chaka iwo ndipo taonani apo ndi pamene ife tiyenera kuti tipeze kuti tikhale oona mwathunthu masabata 70 asimikiziridwa pa anthu ako kwa cholinga chanji kwa chiyani kodi ndi anthu andani omwe iwo anasimikiziridwapo anthu a Danieli ayuda ndipo kodi iwo anasimikiziridwira chiyani si pa Danieli yekha koma pa mzinda wopatulika wa Danieli onani mzinda wopatulika wa Danieli tsopano kalasi mzinda wa Danieli unali chiyani Yerusalemu ndipo tsopano ife tikuti titenge mwina mwake tifika kwizo usikuno kodi Yerusalemu anali kuti ndani anayambisa Yerusalemu kodi inu mnayamba mwaganizapo za zimenezo ndani anayambitsa Yerusalemu kodi iwo unayambitsidwa liti ife tikuti tifike kwizo pakapita kanthawi ndani anayambitsa Yerusalemu nyamata ndi kanthu kakang'ono komwe kabisika mungodya koma iwo ndithudi akuforokoza izo inde bwana ndani anayambitsa Yerusalemu ndipo ndiliti pamene iwo unayambitsidwa chabwino ndipo ndiwo mzinda wopatulika wa Daniele ndipo ife tikuchita kumvesa kuti mzinda umenewo umene tsopano wakhala uli tembelero kwa zaka zikwiziwiri udzakhala utamangidwanso ndi kukhazikitsidwa kachiwiri ndipo kupembedza kwa mkachisi kudzayikidwanso monga izo zinali pachiyambi ndipo kulondola Yerusalemu adzakhala ali tsopano ndipo kumeneko kudzakhala nsembe nsembe ya pa tsiku ikuperekedwa kachiwiri basi monga izo zinali pachiyambi ife tifika mu zochuluka za izo ine ndikulingalira usikuno kapena zochuluka za izo tsopano ine ndikufuna inu kuti mudziwe anzanga kuti kukhuza pa zinthu izi ine ndichuti ndikusiya kunja masabata akuphunzitsa koma basi kukhala ngati kuzigunda izo kotero kuti pamene nyengo izizilira kapena patsogolo pang'ono pamenepo tidzafika mu zisindikizo zisanu ndi ziwiri izo mbale zisanu ndi ziwiri malipenga asanu ndi awiri zinthu zonse izi zomwe ine ndingakhoze kulozera mbuyo ndi kunena kwa inu kuti kodi inu mukukumbukira pa masabata makumi asanu ndi awiri a Daniele kodi inu mukukumbukira mbado wa mpingo pamene iwo unapita mmwamba ndi chimene chinachitika ndipo masabata makumi asanu ndi awiri a Daniele awa akukuta kuchokera pakupita mmwamba kwa mpingo mpaka pakubwereranso kwa mpingo danga limenelo ndi pamene iwo akukuta tsopano osati masabata makumi asanu ndi awiri onse a Daniele gawo la iwo masabata makumi asanu ndi awiri atsimikiziridwa tsopano apo panali cholinga chofutukuka pasanu ndi kamodzi mukudzacheza kwake kumuwuza iye zomwe zikanati zidzachitike tsopano apo panali cholinga chofutukuka pasanu ndi kamodzi takudza kwake tsopano usiku uno ine ndikuganiza ife tilekezera chapa mu malembo pamene ife tinali mawu uno pamene apo panali cholinga chofutukuka pasanu ndi kamodzi ife tili apa tsopano ife tikupezapo kuti panali cholinga chofutukuka pasanu ndi kamodzi chimodzi cha izo tsopano tiyeni titenge muti wa folo ndime ya folo ndime ya 24 ya muti wa 9 wa Daniel ndipo masabata makumi asanu ndi awiri asimikiziridwira pa anthu ako tsopano kumbukirani izo zili zonse zomwe ulendo wa aisraeli adadzakhale nazo mu dziko lapansi lino iwo asimikiziridwa masabata makumi asanu ndi awiri angosimikiziridwa ndizo zonse zomwe zayikidwa kwa yuda pa anthu ako ndi pa mzinda wako wopatulika totero masabata makumi asanu ndi awiri awa tsopano musati muphonye izo iwo adzawulula kuyambira nthawi imeneyo mpaka ku mapeto a yuda ndiponso mpaka ku mapeto a Yerusalemu mpaka uko kudzakhala kuli mzinda watsopano utamangidwa tsopano ine ndikuyembekeza ife tilowa mwizo mwabwino kwenikweni ndi mozama usiku uno atsimikiziridwa pa anthu ako ndi pa mzinda wako wopatulika kuti atani kuti atsirize cholakwira kodi iye anamuza chiyani iye tsopano iye anali kuyesera kuti apeze utali womwe izo zili zikhale ine ndikudziwa ife tili pa nthawi yotsiriza monga ife tili tsopano ambuye ndi angati mukalasi ino usiku uno akukhulupira kuti ife tili pa nthawi yotsiriza nenani amen zikomo ino ife tili pa mapeto tsopano ife tikuyesera kuti tipeze mwa mulungu basi utali wa momwe izo ziti zikhalire ndi tsiku lanji limene ife tili kukhalamo ndicho chifukwa ife tili kubwelera mbuyo ndi kumawatenga aneneri awa ndi zina zotero ndikuyesa kuti tipeze pamene ife tili ndipondi chochimene Daniel anachita iye anayang'anisa nkhope yake kwa Mulungu ndiangati anawerenga Daniel 9 lero pezani mwamba manja anu chabwino inu mukuona pemphero lake momwe iye anapangira kulapa kwake kwa anthu ake ndi kulapa kwake kwa iye mwini iye ankafuna kuti akhale wotsimikiza kuti wapeza pamene iwo akanati adzabwerere chifukwa iye ankafuna kuti awafikise anthu pokonzekera kuti abwerere tsopano chimene ine ndili kuyesera kuchita ndikupeza liti pamene ife tili tipite mmwamba ndikuwafikisa anthu pokonzekera kuti azipita mmwamba amene ali wokonzeka ndipo ife talozetsa nkhope zathu kwa Mulungu kuchiyolera mu mapemphero ndi mapembedzero kuti tifufuze Ambuye ndi ola lanji limene ife tili kukhalamo ife taona zinthu zonse zosiyana izi zikuchitika ife tikuliona dziko muchisokonezeko tetikuona nthawi ili pafupi cholembedwa chili pakhoma chilichonse chimene Mulungu ananena ife tikumumva president wathu akuyankhula za nkhondo ina pakali pano yomwe ikudza ife tikumva kuneneratu mu maola pang'ono idatha nkhondo zanenedweratu kuli mafuko sadzakhala ali kanthu koma fumbi la chiphala cha moto ndipo ife tikudziwa kuti ife tili nazo izo kodi ife tikudziwa kuti izo zisanati zichitike mpingo uyenera kuti upite kotero Ambuye kodi ife tili pati ndicho chifukwa ine ndikukhulupira kuti iye atilola kuti ife tidziwe ife talozetsa nkhope zathu kuti tifufuze tsopano choyamba tiyeni tifufuze masabata makumi asanu ndi awiri asimikiziridwa pa anthu ako mzinda wako wopatulika kuti usilizitse cholakwiracho kupanga mathero a tchimo ndi kuti apange ziyanjaniso za kusaweruzika kuti abweretse mmenemo chilungamo chosatha kuti asindikize masomphenya ndi uneneri ndi kuti adzoze wopatulika kwambiri chimenecho chinali cholinga chofunukuka pasanu ndi kamodzi chakudzacheza kwa Gabrieli tsopano tiye tiyambe nambala 1 ngati inu mukufuna kuti mulembe izo inu amene muli nawo mapensulo nambala 1 kuti atsilizitse cholakwiracho ndicho chinthu choyamba tsopano kuti atsilizitse cholakwira cha Israeli omwe anamulakwira Mulungu kudzakhala kuli kutembenuza kwa kupanda umulungu kwa Yakobo tsopano kuti tizipeze izi tiye titembenuzire ku Aroma mutu wa 11 wa Aroma ndipo tiyambire ndi ndime 21 ya Aroma 11 tsopano ife tikuti titani kutsirizitsa cholakwira Aroma 11 21 chabwino pakuti ngati Mulungu sanalekerere nthambi yachilengedwe yomwe inali ndani Israeli samalirani kuopa ndiponso sakulekererani inu tsopano ine ndikufuna inu pamene inu mupita kunyumba kuti mukawerenge mutu wonse wa 11 ine ndikungowerenga izikotero mulembe mutu wa 11 wonsewo ndipo mukaziwerenge izo sadzakulekererani inu ayi toonani chotero bwino kupweteka kwa Mulungu pa iwo amene anagwa koma kwa inu ubwino ngati inu mupitirira mu ubwino kupandapo inu mudzakhala mutadulidwa kuchosedwapo inunso kukhala mutadulidwa kuchosedwapo ndipo iwo nawonso ngati iwo sakhalabe ali mukusakhulupirira azamezesanisidwa mmenemo pakuti Mulungu ali wokhoza kuwamezanitsa iwo mmenemo kachiwiri onani kuwawuza kuti padzakhala pali nthawi imeneyo pamene amitundu adadzakhale atadulidwa kuchesedwapo ndipo Israeli nkubwerera mmenemo kachiwiri pakuti ngati inu munadulidwa kuchokera ku mtengo wa zitona umene uli wakuthengo mwachilengedwe amitundu ndipo munali mutamezanitsidwa mosiyana ndi chilengedwe ife tinali mosiyana ndi chilengedwe alendo opanda chifundo opanda Mulungu opanda chiyembekezo konse ndipo Mulungu mwachifundo chake kuti atipase ife mwayi anamudula namuchotsapo Israeli wolungama chifukwa cha zolakwira ndipo anawatembenuzira iwo kumbali waku mtengo wa zitona wowetedwa ndi kubweretsa mmenemo mtengo wa zitona wakuthengo mosiyana ndi chilengedwe kwa wabwino mtengo ndi mochuluka bwanji adzawati awa omwe ali nthambi zachilengedwe ati adzamezanisirwe mu mtengo wawo omwe wa azitona chabwino tiyeni tiwerenge mopitilira pakuti ine sindikanali ndifune abale kuti inu mukhale muli osadziwa zachinsinsichi kuopa kuti inu mungakhale anzeru mwakudzinyenga kwanu nokha kuti khungu mwakagawo linachitika kwa Israeli likuchitika kwa Israeli mpaka chidzalo cha mitundu chitabwera mmenemo mpaka Mulungu adathana nawo amitundu Israeli anali atachititsidwa khungu iwo anapita kunja mutchimo ndi kulakwira Mulungu chifukwa Mulungu anachititsa khungu maso awo kuti ife tikakhoze kukhala titamezanitsidwa mmenemo inu mukumvesa izi ndime ya 26 tsopano ndipo zotero Israeli yense adzapulumutsidwa Mulungu anawachititsa iwo khungu mwacholinga chifukwa cha inu ndi ine iwo sangakhoze kupenya chifukwa Mulungu anawachititsa iwo khungu ndipo Israeli yense Israeli wona adzapulumutsidwa kodi mngeloyo anati chiyani kulemerero kuti atsirizise cholakwira cha Israeli ine ndabwera kudzakuuza iwe kuti idzafika nthawi pamene cholakwira cha Israeli chiti chidzakhale chitatsirizidwa Mulungu adzadula ndikuichotsapo nthambi yakuthengo ija ndikumezanitsa mmenemo mobwezeretsa nthambi yeniyeni ija kachiwiri oh nthawi zina izo zimapangisa mtima wanga kulumba powaona osaukawo anthu omvesa chisoni adadulidwira kunja kutali asakudziwa kumene iwo anali kupita ndipo kuganiza kuti Mulungu muchifundo chake anachita izo kuti ine ndikanakhoza kupulumutsidwa anachititsa khungu maso awo kwa mesiya wawo yemwe anatseka makutu awo kuti iwo sakanakhoza kumumba iye komabe anali chipenyerere pa zozizwisa zake ndipo ankayangana molunjika pa zozizwisa zake ndi zinthu zomwe iye anali kuzichita Mateyu nyendikukhulupirira mutu wa 12 kapena wa 8 kapena mutu wa 12 anati ngakhale Yesu anali atachita zozizwisa zochuluka kwambiri komabe iwo sakanakhoza kukhulupirira chifukwa Mulungu anati iwo ali nawo maso ndipo iwo sangakhoze kupenya ndi makutu ndipo sangakhoze kumva kupatula ngati iwo akanati apenye ndi maso awo ndi kumva ndi makutu awo ndipo ine ndikanali ndiwatembenuze iwo koma chotero kuti ife tikanakhoza kukhala nawo mwayi iye anakokera chophimbira pansi pa maso ana ake omwe anawabweza ana ake omwe kuwachotsa pa gome ndi kuwabweza iwo kuwachotsa kuti akakhale owonza mu mzimu kuti iye akakhoze kupeza kuti ife tikakhoze kukhala nawo mwayi wokhala moyo kuti pasa ife moyo ndime ya 26 kachiwiri ndipo chotero Israeli yense adzapulumutsidwa monga izo zinalembedwa adzabwera kuchokera ku Ziyoni muomboli ndipo adzatembenuza nachotsako kupanda umulungu kwa Yakobo inde iye adzabwera ku phiri la Ziyoni limodzi la masiku amenewa pamwamba pa phiri la zitona iwo adzamuzindikira iye ndipo Israeli yense adzadziwa kuti ndi iyeyo amitundu adzakhala atatsirizidwa pamenepo nthambi ija yomwe yakhala itamezanitsidwa mmenemo Mulungu adzatenga kuchokera kwa iyo chipaso chimene chakhala chitasonkhanitsidwa ndipo nthambi yakuthengo ija idzakhala ili ndipo tsopano kumbukira apo kuseli uku apa pamene inu mukuwerenga iye anati ngati mizu imeneyo inali yoyela ndipo mizu ija inali muzu woyela na jonso chipatso chimene chikubwela kuchokera kumudzi woyerawo chidzabweresa chipatso choyera ndipo ngati muzu umene unali Yesu Khristu yemwe ali zonse muzu ndi mphukira ya Davide ngati moyo umene unali mwa iye unabwera mpaka upyolera ku mbado wa Chiyuda ndipo anadulidwa kuchokera kwa iwo ndipo maso awo anachititsidwa khungu kuti ife ngakhoze kupenya miyoyo yathu iyenera kuti ifanane nayo nthambi yodala ija oh inde mbale ndikokulondola mulungu anawadula iwo nawachosa mwacholinga ndipo anachititsa khungu maso awo kuti ife tikanakhoza kukhala nawo mwayi wakuti tipenye kuti pasa ife mwayi ndipo ife timayenda pozungulira ngati ndife wina wake paulo akuwawuza iwo apa samalani momwe inu mukuchitira izo samalani pakuti ngati mulungu sanalekerere nthambi yachilengerwe iye angakhale nacho chifundo chochuluka bwanji pa nthambi yakuthengo yomwe ili kale kole ife timayenda pozungulira ndikumati ndine wa chipresbyteria ndine wa chimethodist ndine wa chibaptist ndine wa chipentekoste izo tizitandauza kanthu kwa mulungu iwe uyenera kuti ubadwe kachiwiri mwa mzimu woyera uja umene ukuchokera kumuzu koma iye akubwera tsopano kumbukirani yesu ali kuyankhula za mitundu ine ndili kungoponyera izi apa mkati umu chotero kuti inu muone kumene amitundu ali nawo mwayi wawo koma iye anabwera kuti adzasiriziche cholakwira kupanga kutha kwa icho tsopano ngati ife tidati tibwerere mbuyo ku danieli kachiwiri ndipo ife tikapezako kuti mu danieli ife tikupezamo apa ndime ya 24 chabwino kuti atsiriziche cholakwira kuti atsirizise chiyani kuti atsirizise cholakwira cha Israeli kodi kulakwira ndi chiyani ndikokupita motsutsana ndi china chake kuti undilakwire ine ndikokuchita china chake cholakwika kwa ine kukulakwirani inu ndikokuchita cholakwika kwa inu chotero Israeli anachita cholakwika kwa mulungu ndipo mu sabata la makumi asanu ndi chiwiri ili nchiyani chiti chidzachitike mulungu akukatsirizitsa cholakwira cha Israeli kutsirizitsa cholakwira kudzakhala kuli kuchotsa kupanda umulungu kwa Yakobo ndiyeno Israeli yense adzabadwa kachiwiri onse ayiwo adzalandira mzimu woyera tsopano chachiwiri lembani zimenezo apo pa pepala lanu ife tikhoza kukhala nthawi yayitali pa zimenezo koma ine sindikufuna kupita poti ndizilalikira pa izo ine ndikungofuna kuyankhula kwa inu kotero kuti inu mukhoza kuzilemba izo pansi mwatcheru pamene ife tili tifike muzisindikizo zisanu ndi ziwiri izi ndiye inu basi muzingosuntha m'musi mopitilira kupyola mu mpingo kupyola muzisindikizo kupyola mu miliri ndi kudziwa pamene ife tili kuyima chabwino nambala 2 kupanga mathero a machimo tsopano tiyeni tiwerenge kachiwiri danieli kuti atsirizitse cholakwira ndikupanga mathero a machimo ndicho cholinga chake chachiwiri chakudzako choyamba ndikokuti atsirizitse cholakwira cha Israeli ndikuti apange mathero a machimo ndipati pamene Israeli anachimwa ndipati pamene iwo anachita tchimo lawo lalikulu ndipati pamene iwo anadzilekanitsa okha kuchokera kwa mulungu tsopano mbetserani mwatcheru tiyeni titembenuzire ku Mateyu woyera 24 ndipo apa ndipo pamene Israeli anapanga kulakwisa kwake kwakupha apa ndi pamene iye anachita tchimo lake lotsiriza ndi chifukwa chimene iye ali muchikhalidwechi lero Mateyu mutu wa 27 wa uthenga wa Mateyu woyera ndipo ndime ya 25 ya mutu wa 27 tiyeni tiyambire chapa ndime ya 21 kazembe anayankha ndipo anati kwa iwo ndi ndani wa awiriwa yemwe inu mukufuna kuti ine ndimumasule kwa inu? Ndipo iwo anati Baraba. Tsopano kumbukirani, ameneyo ndi Israeli, Baraba. Pilato anati kwa iwo, ine ndichite chiyani naye Yesu yemwe ali kutchedwa Khristu? Mbetserani kwa iwo. Iwo onse anati kwa iye, msiyeni iye kuti apachikidwe. Kumbukirani, iyo ndi mesiya wawo yemwe Danieli anati akanati adzabwere. Mukukumbukira mmawa uja kuphunziro pano, iye akanati adzadulizidwe osati chifukwa cha iye mwini. Palibe kanthu kamene iye anachita. Msiyeni iye kuti apachikidwe. Ndipo okazembe anati bwanji, iye ndi choyipa chanji chimene iye wachichita? Koma iwo anafuwula mokweza kwambiri kuti msiyeni iye kuti apachikidwe. Ndiye Pilato anaona kuti sakanakhoza kupambana nako kanthu, koma kani panali chiphokoso chinali kupangidwa. Ndipo iye anatenga madzi ndipo anasamba manja ake pamaso pa uninji nati, ndine wosalakwa kumagaza munthu wolungama uyu, onani kwa izo. Betserani, apa pali kulakwisa kwawo, apa pali tchimo lawo. Ndiye anayankha wanthu ndipo anati, magazi ake akhale pa ife ndi pa ana athu. Apo ndi pamene iwo analichita ilo. Iye anali akupanga kuthesa kwa tchimo la iwo. Iye akanakhoza bwanji kuchita chinthu china chakenso kupatula kuwakhululukira iwo, podziwa kuti iye anachita kuwachititsa khungu maso awo kuti ife tikanakhoza kubwera mmenemo zilingali wana ake omwe kuyitanitsa magazi ake. Ndipo iwo anachititsidwa khungu, ndipo iye ankadziwa kuti iwo anachititsidwa khungu. Ndito chifukwa iye analilira chikhululukiro kwa iwo. Akhululukireni iwo Atate, pakuti iwo sali kudziwa chimene iwo ali kuchita. Iwo anali akhungu chifukwa cha ife, iwo anachititsidwa khungu. Mukusakhulupirira kwawo iwo anachita ichi. Koma pamene iwo atadzamuone iye kachiwiri, amen, kuyika madzero kutchimo. Kodi tchimo ndi chiyani? Kusakhulupirira. Iwo sanali kukhulupirira kuti ameneyo anali mesiya. Iwo sankakhoza kumuona iye kuti angakhale mesiya. Komabe iye anachita chizindikiro chilichonse chimene mesiya ankayenera kuti achite. Koma iwo sankakhoza kuchiona izo. Iwo anali akhungu. Sokero pamene inu muwaona anthu akuti ine sindimakhulupirira mu madziriso a uzimu, ine sindingakhoze kuziona izo, ine sindingakhoze kuona ubatizo uwu wa mzimu woyera. Musalimu kuyenawo iwo. Iwo ali akhungu. Iwo amati ine sindikukhoza kuona uthenga uwa kudza kwake. Ine sindikukhoza kuona ubatizo wa mzimu woyera uwu. Ine sindikukhoza kuiona mbewu ya serpent. Ine sindikukhoza kuchiona chinthu ichi. Iwo ali akhungu ndipo sakudziwa izo. Mzingo wapemberera iwo sabwino. Mukusakhulupirira kwawo. Koma pamene iwo adzamuona iye, pamene iye akudza kachiwiri, icho chidzapanga madzero akusakhulupirira kwawo. Oh my. Tiyeni tingotembenuzira poyamba ku Genesis 1:25, munthu wa 45, ndipo titenge toyimira cha izo. Ine ndili nazo ndalemba apa zina za Genesis 45, ino amene mukulemba zolemba. Oh, momwe ine ndikukondera uthenga wabwino wakale uwu. Chabwino. Sopano ife tikudziwa pamene ife tili. Kodi inu mungakhoze kundimva ine bwinobwino kumbuyo kwa nyumba? Pezani dzanja lanu ngati inu mukukhoza kundimva ine. Ine ndili nazo ichi chitayikidwa moyandikira pang'ono. Tsopano ife tati tiwerenge kagawo kalemba ili. Ine ndikufuna inu kuti mumvetsere, inu amene mulibe Baibulo lanu. Ina amene muli nalo Baibulo lanu ndi Genesis. Poyamba tiyeni tiyambire mu mutu wa 44, tiyambira ndi ndime ya 27. Ndi Yosefe. Ndipo Yosefe anali choyimira changwiro cha Khristu. Ife tikudziwa zimenezi. Ndiyangati akudziwa zimenezi. Wodedwa ndi abale ake chifukwa chiyani? Kwa iye anali wa uzimu. Iye ankaona masomphenya, ankatandauzira maloto. Iye anali munthu wa uzimu pakati pa abale ake. Ndipo iwo ankamuda iye. Ndipo abambo ake ankamukonda iye. Chomwechonso anali Yesu, wodanidwa ndi mipingo ya zipembedzo, koma wokondedwa ndi Atate wake Mulungu. Chifukwa chani iwo ankamuda iye? Chifukwa iye anali wa uzimu. chifukwa iwo antauza iwo antali iye anali wambwebwe ndielekezi inu mukumbukira chimene abale aka Yosefe ananena kwa iye hapa pakubwera wolota uja naona ona li chinthu chomwecho ndipo iwo anamugulitsa Yosefe pamafupifupi mtengo omwewo umene Yudasi anamugulitsira Yesu ziduswa 30 za siliva anamuponyera iye mudzenje ndipo anapita ndipo anakawawuza bambo kuti china chake tamupha iye iye anali atafa koma iye anatengedwa kuchokera mudzenjelo Khristu anaponyedwa mudzenje ndipo anachotsedwamo ndipo kuchokera mmenemo iye anapita kumala pamwamba kwambiri amene analipo pa dziko lapansi amen Yosefe anapita kudzanja lamanja la Farao ndipo Yesu anapita kudzanja lamanja la Mulungu mukuyesedwa kwake kusanafike kukwezedwa kwake Yesu iye asanali akwezedwe anapyola mukuyesedwa bwanji ine ndikukhulupirira analibhire sande mlaliki wamkulu anati uliwonse mtengo uliwonse unali nawo angelo miliyoni atakhala mwa iwo tsiku lija lakupachikidwa anati ingofokani dzanja lanu ndikulodzesa kwa ife ife tisintha maonekedwe awa pozungulira pano koma iye sakanakhoza kuchita zimenezo Kayafa anati iye wadzipulumusa iye yekha wena iye sangakhoze kuwapulumutsa Yesu anali kudziwa kuti iye anali kumuperekera ndemanga ngati iye akanadzipulumusa yekha Yesu akanakhoza kupulumusa wena kotero iye anadzipereka iye yekha kuti awapulumutse wena mukuona akhungu chotero kwa izo tsopano iwo ndiye pamene iye anali pamenepo mukukwezedwa kwake kapena iye asanakwezedwe kuyesedwa kwake kumbukirani Yosefe anayikidwa mundende chifukwa iye anali wosalakwa mroma kapena msilikali wamkulu wa Israeli dzina lake Potifara Potifara anapita ndipo anapita kutali pa ulendo iye anali naye mkazi wokongola ndipo mkazi wake anamuita na Yosefe kuti abwere mu nyumbamo kuti adzachite china chake ndipo iye anayesera kumutenga Yosefe kuti achite china chake cholakwika ndipo iye anali womvera kwa Mulungu ine ndikukuwuzani inu iwo nthawi zonse ino akazi ine ndafuulira pa inu tsopano ine ndikuyimirani inu miniti mukuona mkazi ndi chotengera chofowoka ine ndikudziwa kuti sipangakhoza kukhala pali mwamuna woyipa pasanakhale mkazi woyipa koma amuna omwe amadziwa zimenezi mwamuna amene akudziwa kuti ndiwe mwana wa Mulungu ndikutengerapo mwayi pa mkazi manyazi pa iwe zilibe kanthu chimene iye amachita iye ali chotengera chofowokerapo ndipo inu mukudziwa zimenezi ngati iye atuluka kunja kumakachita mosakhala ngati dona mtengeni iye pa dzanja ndipo yangulani naye iye monga mlongo ndinu mwana wa mwamuna wa Mulungu musati muchite zinthu zoyipa zimenezo tayang'anani pa Yosefe iye anali chitsanzo kwa inu ndipo pamene mkazi wa Potifara mkazi wokongola uyu wolemekezeka wapamwamba mmodzi wa akazi apamwamba amene analipo mu dzikolo anamupemba iye ndipo anamunyengerera iye ndipo iye anatembenuka ndipo iye anamugwira iye ndipo anayesa kuti amukumbatire iye pafupi naye ndipo iye anadzikoka mpaka iye anadzivula ngakhale chikhotho chake ndipo anathawa kwa iye inde bwana ndipo pamene iye anabwera mkatimo iwo anamunenera boza pa iye anati iye anabwera mkatimo kuti adzamugwirire iye ndipo anasiya chake ndipo iye anasiya chikhotho chake pamenepo ndipo chifukwa cha chimenecho iye anapita ku ndende koma mu ndende Mulungu anali naye iye zinalibe kanthu kumene akanadamuyike iye iye anali choyimira cha mwana wakupeza bwino chilichonse chimene Yosefe ankachita chinkapeza bwino ndipo pamene Yesu akubwerera mu zaka chikwi ndicho chifukwa zipululu ziti zidzaphuke ngati duwa chilichonse chimene iye achichita chidzapeza bwino iye ali mwana wakupeza bwino kulikonse kumene inu mungamuyike Yosefe iko kunali kudalitsirwa kulikonse kumene Yesu ali kuliko odalitsirwa kotero mutengereni iye mu mtima mwanu ndikukhala odalitsirwa kotero ife tikupeza tsopano kuli Yosefe kenako anayikidwa mu ndende ndipo mu ndende munali amuna awiri mmodzi wa iwo anatayika ndi mmodzi anapulumutsirwa Yesu mukuyesedwa kwake pa mtanda pakuba mmodzi anatayika ndipo mmodzi winayo anapulumutsirwa pamene iye anakwezedwa iye anapita kudzanja lamanja la Mulungu pamene Yosefe anakwezedwa iye anapita kudzanja lamanja la Farao ndipo palibe munthu akana khoza kuyankhula kwa Farao popanda kuyankhula kwa Yosefe choyamba ndi kupeza chilolezo. Ndipo pamene Yosefe atoka ku nyumba ya chifumu, oh my, pamene Yosefe ankachoka ku nyumba ya chifumu, malipenga ankaomba, ndipo amuna ankathamangira patsogolo pa iye akuti bwana ali bondo Yosefe akubwera. Amen. Ndipo pamene Yesu atoka pa dzanja la manja la ufumu kumwamba, malipenga adzaomba, ndipo bondo lililonse lidzagwada, ndipo lilime lililonse lidzavomereza. Yesu akudza zedi. Koma ngati ndipo kumbukirani pamene iye anali atakanidwa ndi abale ake, kodi iye anachita chiyani? Iye anatenga mkazi wa amitundu, iye anatenga mkazi wa Chiguputo. Pamene Yesu anadulidwa kuchokera kwa abale ake kumbuyo uko Ayuda, iye anakwatira mkwatibwi wa amitundu. Koma tsopano zidatha zaka anatabadwa kale Efraimu ndi Manase, iye anali nalo banja. Ndiye tsiku lina abale ake anabwera kudzamuchezera iye. Penyani kuchoti kuidziwa nkhaniyo omwe iye anayitira kanthu kakang'ono mkati mmenemo kuti awatumize pobwerera. Ndikumachira ngati iye sakanakhoza kuyankhula chinenero chawo, anali naye otanthauzira pa Chihebri. Pamene iye anali mhebri iye mwini, ndipo abale ake anali atabwera kumeneko, iwo sanali kumudziwa iye. Iye anali kalonga wa mphamvu. Ndipo pakali pano Khristu akuchezera Ayuda, akuchiritsa odwala awo ndi zinthu, ndipo iwo panobe sakudziwa yemwe iye ali mesiya uja. Tiyeni tiyambire pa ndime ya 27 ya mutu wa 44. Ndipo wantchito wanu Atate wanga anati kwa ife, inu mukudziwa kuti mkazi wanga anandibalira ine, mkazi wanga anandibalira ine wana amuna awiri, ndipo mmodzi wa iwo anapita kunja kuchoka kwa ine. Ameneyo anali Yosefe, mmodzi yemwe uja yemwe iwo anali kuyankhula naye. Ndipo ine ndinati zoonatu iye ali wokhazulidwa mwaziduswa, ndipo ine ndinamuonenso iye chiyambireni. Ndipo ngati inu muti mumutenge uyu nayenso kuchokera kwa ine, ndipo choyipa chikakamugwera iye, inu mudzanditsitsira ngala imvi ndi chisoni kumanda. Iwo anali naye Benjamin wang'ono kumunsi uko, mbale wake wang'ono. Inu mukudziwa chomwe Benjamin akuimira gulu la tsopano ili la weniweni Ayuda oona omwe akusonkhana uko tsopano kuti akapange 144,000 mtundu umene uli kubwerapo, osati akubawa aku Wall Street. Ayi ayi, ndiwo chakudya cha akasinja. Iwo sindi wa Ayuda, iwo sindi wa Ayuda. Ayuda weniweni ndi a Benjamin ang'onowa amene akubwera uko kuchokera kumusi kuno, ndipo sanayambe amvapo konse mawu a Yesu Khristu. Tsopano chotero idzani kwa ine, ndipo Atate wanu, ndipo Atate wanga, ndipo mwanayo akapanda kukhala nafe, poona kuti moyo wake uli womangidwa mu moyo wa mwanayo, moyo wake omwe wa Mulungu wamangika ndi Israeli, iye wakwatira kwa iwo. Mvetifika poti ndowe muzimenezo mmaminiti pang'ono ngati Ambuye alola. Iye ali wokwatira kwa Israeli, moyo wake uli womangidwa kwa iye, basi monga ine ndili womangidwa kwa akazi Abrahamu kumbuyo uku mkazi wanga, ndipo inu muli womangidwa kwa akazi anu, moyo wenu uli wokutidwa muzimenezo, ndipo Mulungu ali wokwatira kwa Israeli. Ndipo chinali chiyani icho? Yakobo anati moyo wanga uli wokutidwa ndi womangidwa mwa mwana uyu ine ndidzaka. Ndipo izo zidzafika pochitika pamene iye akaona kuti mwanayo sali nafe. Yosefe anati amusunge mwanayo, nimukudziwa ife tikuidziwa nkhaniyo, ndikuti iye akafa bambo wake, ndipo antchito anu adzatsitsira pansi tsitsira imbi la wantchito wanu Atate wathu ndi chisoni kumanda. Mbetserani ku dandaulo ilo limene Rubeni akulipereka tsopano, pakuti wantchito wanu akhale pinyolo kuli mnyamata kwa anu kwa Atate wanga, kuti ngati ine sindili ndimubweretse ndisati ndimubweretse iye kwa inu, ndiye ine ndidzanyamula mangawa a Atate wanga kwa nthawi zonse. Tsopano chotero ine ndikukupemphani, lolani wantchito wanu atsalire m'malo mwa mwanayo. Oh my, mukuona iye akuima patsogolo pomwe pa Yosefe mbale wake, uyu ndi Yosefe, ndipo iye sali kumudziwa iye. Oh, dikirani kufikira zaka chikwi zija zitayamba mbali. Tsopano m'malo mwa mwanayo munthu wa munsinga kwa mbuye wanga mbetserani pa iye akumupomereza iye mbuye ndipo mulole mwanayo azipita ndi abale ake pakuti ine ndidzapita chodani kwa atate wanga ndipo mnyamatayo kukhala asali nane kuopa mwa ngozi ine ndione choyipa chimene kiti zidzakhale pa atate wanga nsonderera kupereka moyo wake womwe momwe ayudawo adadzaime pamenepo ndi manja awo kunja penyani penyani tsopano ya 45 ndime mbetserani mwatselu musati muphonye izi pamene yosefe akanakhoza ndiye yosefe sakanakhoza letsa iye kudziletsa yekha pamaso pa iwo onse amene anayima naye iye mbale apo ndi pamene tchimo liti lidzapangidwe kutha kwake kusakhulupirira kuti kudzakhala kutabalalitsidwa ndipo iye analira ndipo iye anapangisa munthu aliyense kuti apite kuchoka kwa iye ndipo pamenepo tipanayime munthu wina aliyense naye iye pamene yosefe anali kudzidziwisa iye yekha kwa abale ake ndi chiyani chimenecho ngakhale mkazi wake yemwe anapitanso ku nyumba yachifumu oh mayi mkwatidwe ali mu ulemerero pamene yesu akubwerera ndetifika mwezo apo kuti akadzidziwitse iye yekha ndipo iye analira momveka yosefe sakanakhoza basi kudzigwira izo motalikiranso ndipo iye anafuwula mokweza ndipo aigupto ndi a nyumba ya farao anakumva iko kutali komwe mpaka ku nyumba ya chifumu iwo anamumva yosefe akukuwa tsopano chicho chinali choyimira cha khristu akukomana nawo ayuda kuti iye akudziwa kuti iye anawachititsa khungu iwo chokera kuti ife tikanakhoza kukhala nawo mwayi koma pamene iye akubwera kwa iwo kachiwiri tchimo la israeli lidzakhala litatha ndipo yosefe ananena kwa abale ake ine ndine yosefe kodi inu muganiza kuti yesu adzanena chiyani ine ndine mesiya wanu ine ndine m'modzi yemwe inu munamupatika kodi atate wanga akanali ndi moyobe ndipo abale ake sakanakhoza kumuyankha iye pakuti iwo anali atavutika pakukhalapo kwake o ine ndiyenera kuti ndiime apa miniti yokha tiyeni titembenuzire ku zakariya mutu wa 12 tembenuzani nane tsopano ku buku la zakariya mutu wa 12 wa zakariya ndipo mwina mwake ine ndikutenga nthawi yochuluka pang'ono mu kuyamba kulalikira pa izi koma ine ndikuyembekeza kuti sichoncho ndipo ine ndikufuna inu kuti muzimvese izo moyipa kwambiri zakariya tiye nditenge mutu wa 12 wa zakariya ndipo tione zomwe iye atanene tsopano pamene iye akuyima pamaso pa abale ake zakariya 12 ndi ya 10 kupanga kuthesa kwa tchimo tsopano chabwino mutu wa 12 ndi ndime ya 10 zindikirani ndipo tsopano iye akuyankhula pa zootsalira kuzungulirirwa kwa yerusalemu zinyama ndi ankhondo zikutengedwera kwina ndi zina zotero zinthu zonse zili kukhala zili pa mapeto tsopano izi zili pafupifupi kuzakachikwi zikukonzekera kuti kuyambe zakachikwi pakali pano ndipo ine ndidzatsanulira pa nyumba ya davide ndipo okhala mu yerusalemu mzimu wa chiyani chisomo amen chisomo chodabwitsa pa nyumba okhala mu yerusalemu mzinda woyera wa daniele mzimu wa chisomo ndi wa mapembezero ndipo iwo adzayang'ana pa ine yemwe iwo anali atampyoza ndipo iwo adzamulilira iye monga yemwe alilira mwana wake yekhayo ndipo adzakhala ali mu zowawa chifukwa cha iye monga wina yemwe ali mukumva kuwawa chifukwa cha woyamba kubadwa wake mbetserani kudzakhala kulira kotani pamene iye ati adzayime pamenepo akudzipanga iye mwini kudziwika kwa iwo monga yosefe anachitira mbetserani ndipo mu tsiku limenelo uko kudzakhala kuli kulira kwakukulu chotero mu yerusalemu monga kulira kwa kwa Hadad inesinga kose kulichula zina limenelo HADADIRAMO Hadadi Rimoni mu Megidoni Megidoni jiko muziko mzakaramuni kulira banja lilonse paloka banja la nyumba ya Davide paloka ndiaga zao paoka dibanja la nyumba ya Natani paloka ndima banjao paoka nyumba ya Levi ndiaga zao ndima banja paoka ndipo Simeoni ndiao paoka ndima banjao sotalao banja lililonse ndiaga zao paoka iwo atazikikira manyazi oka chotero pamene iwa dzaima pamene po ndikumuona kuti mmodziyo yemwe iwo anamupachika ndikumukana ataima pamenepo Yosefe wawo yemwe wofunika kudzakhala kuli kulira koteroko ndipo iwo adzati kodi inu mnakadzilengera kuti zitsera zimenezo iye anati mu nyumba ya bwenzi yanga mukuona chimene ine ndikuti anthauza kuti apange kutha kwa tchimo la kusakhulupirira ndicho chimene iye akudzera ndipo chaka ichi cha makumi asanu ndi chiwiri cha Daniele sabata la makumi asanu ndi chiwiri kani akubwera kuti adzapange kutha kwa tchimo kulika ilo kutali inu mukumvetsa tsopano choyamba ndi chiyani kuti atsirizitse cholakwira kuti apange kutha kwa tchimo chachitatu kuti apange ziyanjaniso chifukwa chakusaweruzika inu amene mukuzilemba izo ine ndinali nawo pafupi malemba asanu ndi limodzi wena pamenepo koma ine ndili kungozidusa izo chifukwa kuli kotentha ife sitikufuna kuti titenge nthawi yochuluka kwambiri ine ndikufuna kuti nditenge zochuluka za izo monga ine ndingathere koma osati kukusungani inu motalika kwambiri tabwino kuti apange ziyanjaniso zakusaweruzika kusaweruzika ndiko kuchita cholakwika monga iwo anachitira pa mtanda iye anapanga ziyanjaniso koma izo sizikhala zili kugwirisidwa ntchito kwa iwo izo sizinagwirisidwe ntchito kwa iwo chifukwa chiyani chifukwa iwo anachititsidwa khungu ndipo sakanakhoza kuziona izo ndipo chifukwa chiyani iwo anachita khungu inu mukuti chabwino mwina mwake lero chifukwa ndine wa khungu ndinu wa khungu mwakufuna Yohana ali akhungu chifukwa Mulungu anawachititsa iwo khungu koma ndinu akhungu chifukwa inu mukuchita kufuna kukhala akhungu palibe chiyanjanitso kwa inu ngati inu simukukhulupira kuti ine ndine iye anatero Yesu inu mudzafa mutchimo lanu ndiko kulondola tsopano tiyenjike menuze kubwerera ku Zakariya kachiwiri muti wa 13 tsopano tiyenti mvetsere apo kupanga ziyanjanitso tsopano ali kuti uja ine ndinali yangana yangana wina wake amvezi koma mwina mwake ambuye achitenga icho mwanjira ino mutsiku limenelo padzakhala mutsiku limenelo Dr. Scofield ali nazo apa muzolemba zake zapansi kapena mitu ya ndime zake otsalira olapa ankaloza kumtanda kuti apange ziyanjaniso zakusaweruzika kusaweruzika ndi china chake chimene iwe wachipanga molakwisa chomwe iwe umadziwa bwinoko kuti iwe sunali kuyenera kuti uchichite ngati ine ndanyamula kusaweruzika mu mtima mwanga mulungu sadzandimva ine tsopano mu Zakariya muti wa 13 tiyambire pa yoyamba pa ndime ya 1 mu tsiku limenelo padzakhala pali kasupe atatsekukira mu nyumba ya Davide ndi kwa okhala mu Yerusalemu chifukwa cha tchimo ndi chidetso kudzakhala kuli nyumba yotsegulidwa pirani patsogolo ife tikanakhoza kungowerenga izo mpaka pansi ine ndikufuna inu mulembepo apo kotero kuti inu mukawerenge izo koma tsopano ine ndalembapo apa kuti ndiyambire pa ndime ya 6 ndikuwerenga mpaka ku ya 10 chabwino tiyeni tiwerenge tsopano ndikuona tiwerenge mpaka ku ya 9 kani ndipo wina adzati kwa iye kuti nkuti ndiyachiyani mabala awa mudzanja lanu ndiye iye adzayankha iwo omwe ine ndili nawo anali tiyeni tione adzayankha ndi omwe ine ndinapwerekedwa nawo mu nyumba ya abwenzi yanga galamuka o lupanga motsutsa mʼbusa ndi motsutsa munthu yemwe ali mzanga atere Yehova wa magamu kanta mbusa ndipo nkhosa zikhala zitabalalika ndipo ine ndidzatembenuzira dzanja langa pa ang'onowo tsopano Yesu anabwereza lemba limenelo mwaona kanthani mbusa ndikubalalitsa nkhosa koma zindikirani ndime yotsatira iye anangobwereza mochuluka chotero za iyo koma penyani chimene chiganizo chachiwiri cha izo chikunena gawo lotsatira la iyo ndipo ine ndidzatembenuzira dzanja langa kwa ang'onowo chiyani gulu la benjamini limene lili kubwerapo tsopano ine ndidzatembenuzira dzanja langa kwa ang'onowo kantha mbusa israeli choyamba israeli anakantha mbusa anabalalitsira nkhosa ku dziko lonse koma mulungu anati ine ndidzatembenuzira dzanja langa mbuyo kuti ndikawatenge ang'onowo pa tsiku lotsiriza liti pamene chiyanjaniso chakusaweruzika chakhala chitapangidwa israeli adzapulumusidwa mmodzi aliyense wa iwo tiyeni titembenuzire ku yesaya yesaya mutu wa 66 wa yesaya ndipo tiwerenge kwa mphindi chabe ndipo tione chimene mulungu akunena zokhuza israeli kukhala kupulumutsidwa motalika chodani ziti zidzatenge kuti apulumutse israeli penyani momwe ziti zidzabwerere mwamsanga mu yesaya muli wa 66 ndi ndime ya 8 ngati inu mukufuna kuti muwerenge izo zonse dabwino ndani amene anamva chinthu choterocho ndani anaona chinthu choterocho kodi dziko lidzakhala lidagwidwa ndi kubala tsiku limodzi mu tsiku limodzi pakuti mwamsanga pamene ziyoni anamva zowawa iye anabala ana ake mwamsanga pamene ziyoni anaona kuti amene anali mesiya wawo iye anabadwa kachiwiri mu tsiku limodzi kupanga ziyanjaniso za machimo ndi kuti apange ziyanjaniso za kusaweruzika kusayera oh my iwo anachita icho chimene chinali choyipa icho chimene chinali cholakwika ziyanjaniso zinapangidwa za kusaweruzika kwawo chachinayi kuti akabweretsemo chilungamo chosatha ndicho chinthu chachinayi chimene iye anadzera chachinayi chimene iye anabwera kuti adzachite kuti abweretsemo chilungamo chosatha kupanga kutha kwa tchimo chiyanjaniso ndi kuti abweretsemo chilungamo chosatha pamene zolakwira za israeli zinali zitafika ku mapeto pamene kulakwira kwa israeli tsopano ife tipita ku ine ndikufuna inu kuti muchigwire ichi chifukwa pamene ife tili timubweretse mkazi uja ndipo chinjoka nkuponyedwa kunja inu mudzabwerera kumene kulemba lomweli kachiwiri khalani otsimikiza kuti mulilembe ilo pamene kulakwira kwa israeli kwafika ku mapeto satana yemwe ali wowatsutsa wawo ndi wotitsutsa wathu satana adzakhala atasidikizidwira kunja mu dzenje lopanda malire pamene chiyani pamene akubweretsa mochilungamo chosatha china chake chimene singakhoze kutha onse amene ankapangisa kusalungama adzakhala adathana nawo tiye nditenge chivumbuluso muli wa 20 ndipo ndime ya 13 miniti yokha ndipo tiyeni tiwerenge apa miniti yokha chivumbuluso 20 ndipo 13 ayi ine ndikupempha kukhulukira kwanu chivumbuluso 1 mpaka 3 izo zili ine sindinaone cholembapo chaching'ono icho pakati pa izo tikutalanga pano likufika m'maso mwanga chivumbuluso muli wa 20 ndipo tiyeni tione ndipo ine ndinaona ngelo akutsika pansi kuchokera kumwamba ali nawo mafungulo akudzenje lopanda malire ndi unyolo waukulu mudzanja lake iye anachigwira chinjoka serpent yakele ija yomwe ili mdielekezi ndi satana ndipo anamumanga iye zaka chikwi ndi kumuponya iye mu dzenje lopanda malire ndi kumtsekera iye kumeneko ndi kuyikapo chisindikizo pa iye kuti asanyenge fuko kenanso kufikira zaka chikwi zikhale zitakwanira ndipo zitatha izo ayenera kuti amasulidwe kwa nyengo yaing'ono kupanga chosatha kubweretsa mochilungamo chosatha satana ali mu dzenje lopanda malire ndipo pamene iye achita izo ndi kumusindikiza mdierekezi yemwe wawanyenga wanthu. Tsopano tiyeni ife titembenuzire mbuyo ku Habakuku mutu wa 2. Habakuku mutu wa 2. Ndipo tsopano ife tatitione chifukwa chimene iye anachisindikiza chisepenti chakale ichi ndi chimenecho chinachitiridwa ndi chimene chili kuchitika mwansanga icho chitatha kusindikizidwa. Ine ndikuzikonda izi si choncho inu izo zikutibweresa ife kuchidziwiso cha zina. Habakuku mutu wa 2 ndipo ndime ya 14. Ine ndikukhulupirira iyo ili. Ine ndikufuna kuti ndiwerenge. Pamene izi zili kuchitika penyani. Pakuti dziko lapansi lidzakhala lidadzazidwa nacho chidziwiso ndi ulemerero wa Yehova monga madzi aphimbira pa nyanja. Mwakuyankhula kwina, pamene ndani akhala atachotsedwa mapeto atchimo abwera kubweretsamo kwa chilungamo chosatha kutabwera. Satana akusindikizidwira mu dzenje lopanda malire ndipo chidziwiso cha Ambuye chidzaphimba dziko lapansi monga madzi aphimbira nyanja. Amen. Ulemerero kwa Mulungu, izo zikubwera mbale, izo zikubwera. Akazi adzakhala madona ndipo amuna adzakhala njonda. Amen. Pamene chidziwiso cha Ambuye chiti chidzadzaze dziko lapansi ndi nyanja ndi mlengalenga, ndipo mtima wanga ukubula kulilira tsiku limenelo la kumasuka kokoma pamene Yesu wathu ati adzabwerere ku dziko lapansi kachiwiri. Amen. Chabwino, tsopano zaka chikwi ndiyeza yambika. Ndi pamene zaka chikwi pamene mzinda uli udzamangidwe. Chachinayi, ine ndinawo pafupi malemba wena asanu ndi limodzi koma ife tifulumira. Tsopano pamene ife tili tibwerere ine ndidzatenga malemba enawa koma kungoti ndikutengereni inu lingaliro wamba. Nambala 5, kuti asindikize masomphenya ndi uneneri. Maona ngelo uja anabwera kuti adzasindikize masomphenya ndi uneneri. Ine ndikudana nazo kuti ndinenezi koma wolemba wina wamkulu yemwe ine ndinali kumuwerenga tsiku lina ngati iye sanali atazisokoneza izo. Iye anati chimene izo zinali tsopano kuti ndingosonyeza kupusa kwake. Oh, mundikhulukire ine. Ine sindikutanthauza kunena zimenezo. Mundikhulukire ine. Ine sindikutanthauza zimenezo. Ine ndithudi sindinatero. Ayi, munthu wopanda kudzoza. Onani, munthuyo anati, inu mukuona apa kuti masomphenya ndi uneneri zinali nthawi zonse zololedwa kwa mpingo wa Chiyuda. Ndipo anati kuyambira mu nthawi ya Danieli kupitirira pamene Danieli anabwera izo zinatanthauza kuti iwo sakanati adzakhale nawonso masomphenya wena kapena popanda uneneri winanso. Anati zinthu zonse izi lero zimene iwo amakamba zakukhala nawo masomphenya ndi uneneri zinali zonse chinthu cha mdierekezi kuti panalibe chinthu chotero monga masomphenya ndi uneneri. Mbale analipo madazeni aneneri pambuyo pa Danieli. Ndipo kunali Yohani Mbatizi, kunali Yesu Khristu, kunali aneneri kupyola muchipangano chatsopano, kunali masomphenya, kunali angelo. Modani mudziko kuti munthu angakhoze kunena zimenezi. Koma inu mukuona ndikokhala nacho cholinga chakudzikonda kuyesera kuti ukankhire china chake pamwamba pa wanthu kuti uchipange icho kachiphunzitso kakang'ono ka mpingo kapena kanthu kakang'ono wamba kuti kakhale chenicheni kwa wanthu. Ndipo ngati wanthu alibe mzimu woyera iwo adzakhala atanyengedwa nacho. Tsopano iye ndisatiritenge chimene munthu wina ananena. Tsopano palibe lemba lotsimikizira zimenezi. Kotero ine ndingakhoze bwanji kuzitenga izi? Chabwino tiye ndipeze chimene kwenikweni chili kusindikizako. Penyani, iye akubwera kuti adzachita chimenecho kuti asindikize masomphenya ndi uneneri. Tsopano tiye ndingotembenuzira mbuye momwe ku buku la Danieli pamene ife tinali uko mu buku la Danieli ife tipeza basi zomwe ilo linanena. Tsopano tiyeni titembenuzire ku Danieli mutu wa 12. Tsopano pamene ife tikufika ku Danieli 12, tsopano ife tikhoza kuyamba ndi kuwerenga kuchokera pamene inu mupita ku nyumba. Ine ndikufuna inu mukawerenge kuyambira pa ndime ya 1 kupitirira. Tiye ndingowerenga kuyambira pa ndime ya 1 mpaka ku ya 4. Ndipo pa nthawi imeneyo Mikaeli adzakhala atayima kalonga wankulu yemwe ali adzawa imire ana anthu ako. Tsopano izi zili pa nthawi yakutsiriza. Ndipo apo padzakhala pali nthawi ya vuto. Yonga yomwe sina yambe yakhalapo chiyambire fuko. Ndipo pamene wotsutsa Khristu wokwera wachisindizo choyamba akunka pamenepo, pamene iye akutenga malo. Ngakhale kufikira nthawi iyi, osalimu nthawiyo pamene Tito anatenga makoma a Yerusalemu, imene inali pamalo amodzi okha. Penyani pamene wotsutsa Khristuyu, kalonga uja yemwe anali woti adzabwere, penyani pamene iye akubwera. Ndakhale mpaka ku nthawi yomweyo, ndipo pa nthawi imeneyo anthu ako adzawomboledwa, mmodzi aliyense yemwe apezeka atalembedwa mu buku. Haleluya! Anthu ako Israeli adzakhala atalembedwa mu buku. Ndipo ambiri a iwo amene akugona mfumbi lapansi adzauka, ena kunka kumoyo osatha ndi wena kumanyazi ndi mnyozo osatha. Izo zikanakhoza kukhala motani mu dziko pamene Tito anatenga makoma a Yerusalemu. Izo zikanakhoza kukhala chotani? Izo sizikanakhoza kukhala. Mwaona iye akuyankhula za nthawi yotsiriza pa chiukitsiro, kulondola kumeneko tsopano. Ndipo iwo amene ali anzeru adzawala monga kuwala kwa thambo. Ndipo iwo amene atembenukira kumbali atembenuzira ambiri kuchilungamo nyenyezi kwa nthawi zonse. Mbetserani, apa iko kuli kusindikiza kwenikweni koona. Koma iwe o Daniele, tsekera mawuwo ndipo usindikize bukulo ngakhale mpaka ku nthawi yotsiriza. Ndi chiyani icho? Oh, haleluya! Kodi inu mukuziona izo kalasi? Bumbuluso ili la Yesu Khristu ndi la mphamvu yake, ndi la kudza kwake, la nthawi yotsiriza, linali litasindikizidwa mpaka ku nthawi ino. Ndicho chimene iye anabwera kuti adzachite. Izo zabisika kwa masikolala. Palibe chodabwitsa iwo akufuna kuyika kusindikiza izo kumbuyo kutali kulibe aneneri ndi chilichonse kutali mbuyo. Izo sizigwira madzi. Koma masomphenya, masomphenyawa akhala atasindikizidwa mpaka pomwe pano tsopano. Ndipo apandi pamene ine ndikuyikapo chikhulupiriro changa kuti Mulungu adzawulula masabata makumi asanu ndi awiri amenewo. Amen. Sindikiza izo pamenepo, iye anati mpaka ku nthawi yotsiriza. Tsekera pamenepo mawuwo ndikusindikiza bukulo mpaka ku nthawi yotsiriza. Kodi iye anachita chiyani kuti asindikize masomphenya ndi uneneri? Daniele anali atanenera zinthu izi. Iye anali ataziona izo mu masomphenya. Ndipo ngelo anabwera pansi kuti adzasindikize masomphenya ndi kuti adzasindikize uneneri. Iwo akhoza kuziwerenga izo koma sangakhoze kuzimvesa izo mpaka ku nthawi yotsiriza. Nthawi yotsiriza, kodi nthawi yotsiriza ndi chiyani? Mapeto a sabata la makumi asanu ndi chiwiri, pamene kalonga uja wotsutsa Khristu anadzakhala ataululidwa pa nthawi iyi kudzipanga yekha kukhala Mulungu. Ife tikudziwa motani kuti izi zasindikizidwa mpaka ku nthawiyo. Anali atangodutsamo undi mutu wotsiriza wa Daniele. Mulongo Simpson anandiuza ine madzulo ano. Iye anati, mʼbale Branham, ine ndinawerenga buku lonse la Daniele. Ine sindinadziwe basi mowonjezera pamene ine ndinalekeza ndinasirizitsa koposa momwe ine ndinachitira pamene ine ndimayamba. Ndizi apa mulongo Simpson ngati inu muli pano usiku uno. Ine ndikukhulupirira ine ndikumuona iye atakhala chapo. Ine sindinanene konse kanthu mungolo. Ine ndinagwira mtendere wanga pa ine ndimaganiza kuti mwina ine ikanadzafika ku izo. Koma masomphenya amene Daniele anali atawaona kumusuko pa mphepete pa mtsinje anasindikizidwa kufikira nthawi yotsiriza. Ndizo ndiloleni ine ndingopita patsogolo ndikuziwerenga izo apo. Mwaona? Koma iwe o Daniele tsekera mawu ndipo usindikize bukulo ngakhale mpaka ku nthawi yotsiriza. Ambiri adzadzamangira uku ndi uko ndipo nzeru zidzachuluka. Ndipo ine Daniele ndinapenya ndipo taonani apo panayima awiri, mmodzi pambali imodzi ya mtsinje ndi mmodzi pambali ina ya gombe la mtsinje. Ndipo wina anati kwa munthu wovekedwa mu mafuta yemwe anali pamwamba pa madzi a mtsinje, zidzakhala motalika chotani mpaka pa mapeto a zodabwitsa izi. Tsopano mbetserani, ndipo ine ndinamumva munthu wovala mafuta yemwe anali pamwamba pa madzi a mu mtsinje, pamene iye anakweza dzanja lake lamanja ndi dzanja lake kumwamba ndipo analumbira pali amene akhala moyo kwa nthawi ndi nthawi kuti izo zidzakhala zili kwa nthawi ndi nthawi ndi theka la nthawi. Tsopano ife tipeze molondola, molondola chimodzimodzi, nthawi zinthawi ndi theka la nthawi. Tsopano inu mupenye pamene ife titi tidzafike mʼmasabata 70 a Danieli, momwe izo zili kutulukirapo, ndipo pamene chinsinsi chiti chidzawululidwe chabwino. Nthawi zinthawi ndi theka la nthawi. Ndipo pamene iye ati iye pronoun ya umwini, tsopano wotsutsa Khristu ari adzatsirizidwa kuti abalalitse mphamvu ya wanthu opatulika. Ndi pamene iye akuswa pangano lake mkati mwa sabata, zinthu zonse izi zidzakhala zidakwanitsiridwa. Ndipo ine ndinamva koma ine sindinamvetse ayi. Ndipo ine ndinati, o Ambuye, adzakhala chiyani mapeto a zinthu izi? Ndipo iye anati, pita njira yako Danieli, pakuti mawu ali otsekedwa ndi osindikizidwa mpaka nthawi ya musatinu muiwale zimenezo mpaka nthawi ya kutsiriza. Ambiri adzakhala ali kutsukidwa ndi kupangidwa kuti ayele ndi kuyeretsedwa, koma oyipa adzakhala akuchita moyipira. Ndipo palibe mmodzi woyipa ati adzazindikire, koma anzeru adzazindikira. Tenga wa nthawi yotsiriza udzawulula zimenezo, mʼbado wa mpingo otsiriza. Ulemelo ndi pamenepo inu. Oh, mayi izo zikundigwedeza ine kuti ndiganize za izi chinsinsi. Zinthu zomwe mpingo wachidziko umaphetitsira maso awo ndi kuti ndizozamkutu. Chinsinsi cha yemwe Yesu Khristu anali, osati munthu wachitatu, osati munthu wachiwiri, osati munthu wachitatu, koma munthuyo wa Mulungu. Zinsinsi zina zonse izi za Mulungu zidzakhala zitawululidwa chifukwa izo zalembedwa apa mu buku ili, ndipo zidzakhala zitawululidwa kwa mʼbado wa nthawi yotsiriza. Iwo sangakhoze konse kuziona izo mu maseminare ndi mʼmasukulu ndi zipembedzo kuposa momwe Ayuda akanakhoza kumuona Yesu kukhala ali Mesiya. Palibe zodabwisa iwo amayesa kuganiza kuti ndiwe wopenga. Palibe zodabwisa iwo amaganiza kuti ndiwe wopusa. Palibe zodabwisa iwo sangakhoze kumvetsa pa chimene iwe sumavomerezana nawo iwo. Chifukwa ilipo mphamvu ndi masomphenya kuseli kwa izo mawu a Mulungu omwe akhala ataululidwa kuti abweretse mpingo mu dongosolo la mkwatulo ndi kupita kwathu. Inde ambiri adzatsamanga uku ndi uko, ndipo nzeru idzachuluka ndithudi. Tsopano chinthu china ndi chiyani chimene chiti chidzadziwidwe? Tayang'anani lero pa mipingo ndizi apa. Ine ndikuyembekeza izo sizipereka, koma ine ndiyenera kuti ndizinene izo. Kupanga mudziku limenelo kudzakhala kuli wotsutsa Khristu yemwe adzauke. Tsopano kumbukirani pamene ife tidzafika muzisindikizo, wotsutsa Khristu ameneyo akukwera poyera kumene pa zisindikizo zimenezo. Danieli anayankhula za izo apa, kalonga yemwe akanati adzabwere, iye akanati adzadulizidwe, Yesu akanadzatero kuti apange ziyanjaniso za wanthu. Koma akalonga uja yemwe akanati adzayimirire, yemwe akanati adzapangise tsembelero loti lipangise bwinja amene anali Roma kupyolera mwa Tito. Ndipo nthawi ino ndi kalonga yemwe akubwera kuchokera mu Roma yemwe ati adzachite izo. Ndipo iye adzakhala ataululidwa mu dziko lotsiriza. Tonamvetserani kudzipanga yekha kukhala Mulungu monga mzimu woyera kutitengezera ife mu Atesalonika wachiwiri pa 2. Tiyeni tingopita kwizo. Atesalonika wachiwiri, ndiyeno inu simukhala ndi mawu anga koma mawu a Mulungu. Atesalonika wachiwiri mutu wa 2 ndipo ndime ya 12. Tiyeni tione. Atesalonika wachiwiri muri wa 2 ndipo ndime ya 12. Tiyeni tione. Tiyeni tiyambire pamwamba pa imeneyo ndime ya 7. Pakuti chinsinsi chakusaweruzika kamba kale kugwira ntchito, uyu ndi Paulo akuyankhula mwa mzimu woyera. Kungoti iye yemwe tsopano akumulola adzamuloleza kufikira iye adzakhalana yosedwa pa njirayo. Lindani yemwe ali iye apa. Alipo aliyense akudziwa mzimu woyera iye amene akumulola. Ndiye weno pamene woyipayo adzakhala ataululidwa liti basi panayi yomwe mzimu woyera uli kuchotsedwapo imene ukukonzekera kuti uchoke pakali pano. Kodi iye akuchokera chiyani? Akutenga mpingo limodzi naye ataululidwa. Paulo akuyankhula pansi pakudzoza. Yemwe ambuye ali adzamuthe ndi mzimu wapakamwa pake ndipo adzamuononga ndi kuwalakwa kudza kwake. Iye woyipayo ndithudi ngakhale iye amene kudza kwake kuli monga mwa machitidwe a Satana ndi mphamvu yonse ndi zizindikiro ndi zolabwitsa zabodza. Ife ndife mpingo waukulu. Ife tili nacho ichi. Ife tili nacho ichi. Nonsa inu kulumikizana palimodzi. Mwaona. Ife ndife akulu kwambiri. Zolabwitsa zabodza. Ndipo ndi zonse zakusalungama mwa iwo amene akutayika chifukwa iwo sanalandire za chikondi cha choonadi kuti iwo akakhoze kukhala opulumutsidwa. Ndipo pa chifukwa ichi Mulungu wawatumizira iwo zosocheretsa za mphamvu kuti iwo akhoze kumakhulupirira bodza. Ayenera kukhulupirira bodza. Ndipo kuti iwo akhoze kukhala ataweruzidwa amene sanakhulupirire choona koma ali nacho chokondweretsa mkusalungama. Kodi inu mukuzimvetsa izi?
Oh my.
Tsopano Paulo akuyankhula. Nayi yomwe chisindikizo cha Mulungu chili kudziwitsidwa. Mzimu wake, dzina lake, chisomo chake, zinsinsi zina zonse zazikulu izi. Zimene zikupita ponse ponse tsopano madongosolo mpingo wake kuti upite mu mkwatulo. Kutsanulira kwa mzimu woyera kwa chita izi. Ndizo zomwe iye wachita mu masiku otsiriza. Tsopano ndiye ndione. Kodi ife tinayo nthawi kwa chimodzi chotsiriza ichi. Chachisanu ndi chimodzi. Kudzoza apa mwamba kwambiri.
Oh my.
Apa pali chimodzi. Chinthu chotsiriza chimene iye adadzachite ndikuti atani. Tsopano tiye ndingobwerera mbuyo mu Danieli ndikafufuze zonse zomwe iye akuti azichite pomwe pano. Makumi asanu ndi awiri amasabata zomwe zili zoti zichitidwe mu nthawiyi. Chabwino ali wotsimikiziridwa panthu wako ndi mzinda wako wopatulika kuti atsirizitse zolakwa za wanthu kuti apange kutha kwa tchimo la wanthu ndi kuti apange ziyanjanitso zakusaweruzika kwawo ndi kuti abweretsemo chilungamo chosatha kwa Ayuda ndi kuti asindikize masomphenya ndi uneneri mpaka nthawi yakutsiriza ndi kuti adzoze wopatulika kwambiri ndicho chifukwa chofutukuka pasanu ndi kamodzi chakudza kwake. Tsopano kuti adzoze wopatulika kwambiri. Tsopano izi zikhoza kukhala zachilendo pang'ono kwa miniti yokha kwa ambiri a inu aphunzitsi koma tsopano ingogwiranizo basi kwa miniti ingopenyani momwezo zili kutulukira. Uku ndi kudzoza osati kwa munthu. Yesu wadzozedwa kale mkulondola uko buku la machitidwe limanena kuti Mulungu anamudzoza Yesu ndi mzimu woyera. Iye anali kupita kulikonse akuchita zabwino ndi kuchiritsa odwala ndi zina zotero. Yesu ali kale, iye ali Mesiya, ndipo Mesiya amatanthauza mmodzi wodzozedwayo ndi kulondola uko. Koma pano pa nthawi yotsiriza iye ndi woti akadzoze opatulika kwambiri. Kodi opatulika kwambiri ndi chiyani? Mwa njira yanga yakuonera izo chimene ine ndikukhulupirira ine ndikhoza kutsimikizira izo mwalemba ndikokuti adzoze opatulika kwambiri yemwe adadzakhale kachisi yemwe adadzagwirisidwe ntchito mu zaka chikwi. Unomvetserani wonani chifukwa chimene ine ndinapeza izo zalongosoledwa mu Ezekieli mutu wa 4 ayi ine ndikutandauza mutu wa 43 mutu wa 1 ndi ndime ya 6 tiye ndibwerere ku Ezekieli ndipo ndikapeze momwe iye akuchijambulira mu zaka chikwi momwe iwo adadzazozere. Ezekieli 43 ndipo tiyeni tingowerenga pang'ono pokha pano tsopano ndipo tione zomwe iye adadzachite mu zaka chikwi izi kudzoza mu Ezekieli 43 chabwino ndipo tsopano tiyeni tiyambire ndi ya 1 mpaka ku ndime ya 6 inu mukhoza kuwerenga chinthu chonsecho mukakafika kwanu ndithudi inu amene muli kuzilemba.
Ezekiel 43.
Pambuyo pake, sobano penyani. Kalongo soledwe kakachisi. Yemwera zamangidwe muzakachikwi. Sobano aliyense mwerenge aliyense mwakudziwa. Kuri kutokera pa Ezekiel muti wa 40 mpaka pafupi muti wa 44. Sichina mudziko koma kachisi wa muzakachikwi akumangidwa pa dziko lapansi. Aliyense akudziwa zimenezo maona. Pamene ulemelero wa Ambuye ukumudzaza iye ndi zina zotero monga chonchi. Sona ifediri tingo lindongosole zakachisi mumuti wa 43 ndipo ndime ya 1 mpaka ya 6. Pamene iye anali atandibweretsa ine kuchipata ngakhale chipata chomwe chili kuyang'ana chakummawa. Ndipo taonani ulemelero wa Mulungu wa Israeli unabwera kuchokera kunjira ya kummawa. Ndipo liwu linalilonga liwu la madzi ambiri. Ndipo dziko linanyezimira ndi ulemelero wache. Ndipo zinali molingana ndi maonekedwe a masomphenya amene ine ndinawaona. Ngakhale molingana nawo masomphenya omwe ine ndinawaona pamene ine ndinabwera kuti ndidzapasule mzinda. Ndipo masomphenyawa anali ofanana ndi masomphenya amene ine ndinawaona pafupi ndi mtsinje wa Kebara. Ndipo ine ndinagwa ndi nkhope yanga pansi. Ndipo ulemelero wa Yehova, ulemelero wa Yehova unabwera mpaka mnyumba kudzera njira ya chipata chomwe kuima kwache kuli koloza kummawa. Torero mzimu unandinyamulira ine mwamba ndipo unandibweretsa ine kudzalowa mubwalo la mkati. Ndipo taonani ulemelero wa Yehova unadzaza nyumbayo. Ndipo ine ndinamumva iye akuyankhula kwa ine kuchokera mnyumbayo. Ndipo mwamunayo anayima pafupi ndi ine kudzoza. Kudzozela kachisi ameneyo kulamuliro wa zakachikwi. Tsopano zindikirani mu Levitiko. Tsopano penyani momwe iye anali atadalitsidwira mu Levitiko. Tsopano ngati ife tidati tibwerere ku Levitiko, ife tipeza kuti Mose anadzoza kachisi. Iye ntingobwerera mbuyo pamene ife tili pa izo, ife tili nayo nthawi yochuluka chotero. Ndipo tiye tibwerere ku Levitiko, ndipo tikapeze uko pamene Mose anadzoza kachisi. Pa Levitiko muti wa 8. Oh, ine ndikungokonda kufanizitsa malemba awa kwa malemba. Kodi inu simukuzikonda izi? Ndiyeno inu, inu mungokhala nalo lingaliro la chimene ife tili kuchifunafuna ndi chimene ife tili kuchita. Tsopano, aliyense wa inu akuzindikira kuti ife tili kungogwiritsa ntchito lemba pano ndi apo pa izi. Tsopano, muti wa 8 wa Levitiko. Ndipo ine ndilinapo ndalemba apa ndime ya 10. Zindikirani Levitiko 8:10. Tiyeni tione. Ndipo Mose anatenga mafuta odzozera. Ndipo anatsanulira mafuta odzozera. Ndipo anadzoza kachisiyo ndi onse amene anali mkati momwemo. Ndipo anawayeretsa iwo. Ndipo anawazako pa guwa kasanu ndi kawiri. Anadzoza guwa ndi zipangizo zonse limodzi msambidwe ndi tsinde lake kuri akaziyerese izo. Ndipo iye anatsanulira mafuta odzozera pa mutu wa Aaroni. Ndipo anamudzoza iye kuti amuyeretse iye. Mose muchipululu akuyeretsa kapena kudzoza kachisi wakupembedza kwa ana Israeli pamene iwo anali mu ulendo wawo. Iyo inadzozedwa. Tsopano mu mbiri yachiwiri tembenuzirani uko. Ndipo ife tiona kudalitsitsa kumene pamene mzimu woyera unatengapo khala pake pakachisi. Ndipo penyani zimene zinachitika tsopano mu mbiri yachiwiri mutu wa 5. Ndipo tiyeni tiyambire pa ndime ya 13. Mbiri yachiwiri mutu wa 5 ndipo kuyambira pa ndime ya 13. Ndipo zinafira poti zinachitika pamene malipenga ndi oyimba anali kuti apange phokoso limodzi loti limveke kulemekeza ndi kupereka mayamiko kwa Yehova. Ndipo pamene iwo anakwezera mmwamba maliwu awo ndi lipenga ndi nkhocho ndi zimwenyemwenye za nyimbo ndi kulemekeza Yehova ndi kuyimba pakuti iye ndi wabwino. Ndipo zifundo zake zimakhalapo kwa nthawi zonse. Kuti pamenepo nyumbayo inadzazidwa ndi mtambo ndiyo nyumba ya Yehova. Chole uri ansembe anayima. Ansembe sakanakhoza kuyimirira kuti atumikire chifukwa cha mtambowo. Pakuti ulemelero wa Yehova unali utadzaza nyumba ya Mulungu. Mulungu anabwera nadzalowa mumalo opatulika amene anali odzozedwe ndipo iwo amaperekedwa kwa iye kuti anthu azibwera kudzapembedza kotero kuti awadzoze osati malo ako opatulika koma kuti adzoze malo opatulika kwambiri ndipo ife tikuzindikira kuti Yerusalemu watsopano ali malo opatulika kwambiri ndipo kudzozako kudzakhala kuli pa Yerusalemu watsopano yemwe akutsika kudzakhala kwa Mulungu wakumwamba wokonzekesedwera monga mkwatibwi atadzikometsera kwa mwamuna wake kudzozako kudzakhala kuli pa iwo tsopano pamene Zerubabelo anakalisitsa kachisi wake atatha kumangisidwanso iye sanadzozedwe kachiwiri kwa iye anali atadzozedwa kale ndipo anali atagwesedwera pansi ndipo iye anali atangolangizidwa kachiwiri kuphwasulidwa kumene kunali kutabwera pa iye iye anali atalangizidwa kachiwiri ndi kuyikidwa kotero apo panalibenso kudzoza kwa iye kenanso pamene iye anadzozedwa nthawi imodzi kumeneko kunapitirira ndipo iko kukupitirira mpaka nthawi yomwe ino kumene koma pamene Mulungu akukonza kachisi kwa muzaka chikwi iye adzadzoza wopatulika kwambiri osati wopatulika wako koma wopatulika kwambiri koma pamene mfumu akutenga mpando wachifumu wake kwa zaka chikwi chimodzi ulemerero iye watha tsopano kudzoza kwa wopatulika kwambiri kudzakhala chinthu chotsiriza chiti chidzachitike pamene kachisiyo ali atamangidwa chiukitsiro chidabwera ayuda abwerera khristu ndi mkwatibwi wake abwera myuda 144 1000 asindikizidwa zaka chikwi zili kuchitika apo padzakhala kudzoza pamene malo opatulika kwambiri adadzadzozedwe oyera oyeretsetsa pa oyera ndi opatulika kwambiri pamene malo opatulika kwambiri ali chipinda choyera kumene Mulungu ankakhala pakati pa akerubi koma nthawi iyi khristu adzakhala ali mu malo opatulika kwambiri ali nako kudzoza pa iye ndipo iwo sadzasowa dzuwa kumeneko pakuti mwana wangosa ali mkati mwa mzinda adzakhala ali kuwala dzuwa silidzalowa konse mu mzinda umenewo monga malume a jimu ankakonda kunena ndipo sidzatero konse mpa khristu adzakhala ali kuwala kumeneko mmodzi wozozedwayo ndipo mfumu adzabwera ndi kudzatenga mpando wachifumu wake wa zaka chikwi chimodzi kuti alamulire Yeremiya 3:12-18 kuphatikiza tiyeni tiwerenge izo uko mu Yeremiya muli wa 18 ine ndikukhulupirira eya ayi muli wa 12 mundikhulupirire ine muli wa 12 wa Yeremiya ndipo tiyeni tiyambire ndi Yeremiya 3 mundikhulupirire ine Yeremiya 3 ine ndalemba apa pano pamene ndinali kuwerenga mzimu woyera akundisundira ine basi kuchokera kumalo kupita kumalo ine ndinangolemba izi mopambana momwe ine ndikanakhozera Yeremiya 3 ndiyeno 12 mpaka 18 kuphatikiza tiyeni tiwerengezo pita ndipo kalalikire mawu awa chakumpoto ndikuti bwerera iwe Israeli wobwerera mbuyo atero Yehova ndipo ine sindidzapangisa wanga kupangisa mkwiyo wanga kuti ugwere pa iwe pakuti ndine wodzala chifundo atera Yehova ndipo ine sindidzasunga mkwiyo kwa nthawi zonse vomereza kokha kusaweruzika kwako pomwe iwe walakwira mosamvera Yehova Mulungu wako ndikuti wabalalitsa njira zako pa mlendo patsinde pa mitengo ya iwisi yonse ndicho chimene iwo anali atachita kuchokera kummawa kumadzulo fuko lililonse mwaona ndipo iwe tunamvere liwu liulanga atero Yehova bwererani mvetserani kuizi bwererani o ana obwerera mbuyo atero Yehova pakuti ine ndine wiwo kewiya tera ine ndine wokwatira kwa inu maso awo anali atatibisidwa khungu chifukwa ine ndinawapasa a mitundu mwayi koma inu bwererani pakuti ine ndili wokwatira kwa inu ndipo ine ndidzakutengani inu mmodzi wa mu mzinda ndi awiri apa banja si onse amene adzichokha yuda adadzapite mkati koma gulu losangidwa lija lidzakalowa mkati. Benjamini wangono uja yemwe anabwera kumusi uko pamasopa Yosefe. Gulu lija lochokera kufuko lili lonse, mmodzi kuchokera munjinda ndi kuchokera pabanja. Ndipo ine ndidzakubweretsani inu ku Ziyoni. Ndipo ine ndidzakupasani inu mbusa monga mwa mtima wanu. Yemwe ari adzakudyeseni inu ndi nzeru ndi kumvetsa. Ndipo kudzafika pochitika pamene inu muli mudzakhale mudzachulukana ndi kuwonjezekera mu dziko mumasiku amenewo, atero Yehova. Iwo sadzanenanso konse likasala pangano la Yehova, ngakhalenso silidzafika ilo konse kumalingaliro, ngakhalenso iwo sadzalikumbukira ilo, ngakhalenso kuti iwo sadzakaliona ilo, ngakhalenso izo sidzachitikanso konse. Pa nthawi imeneyo iwo adzatcha Yerusalemu mpando wachifumu wa Yehova, pamene iye ali adzakhale kumeneko. Mukuona? Ndipo fuko lonse lidzasonkhana, haleluya, kwa iye. Ndipo dzina la Yehova ku Yerusalemu, ngakhalenso sadzayenda konse mwakutsata kulingalira kwawo mwakuyipa kwa mtima wawo. Apo ndi pamene mzinda umenewo uti udzazozedwe, ndi pamene Yerusalemu watsopano ali adzazozedwe. Ndipo mafuko onse a mzinda ubo muchivumbuluso muti wa 22 ilo linali zipata tizidzati zidzasekedwa usiku chifukwa tikudzakhala usiku kumeneko. Ndipo mafumu onse a dziko lapansi adzabweretsa ulemu wawo ndi ulemelero mu mzinda uwu. Makoma ake adzakhala ali a jasipi ndi mwala wa sade, miyala ya mitundu 12. Ndipo zipata 12 zidzakhala ngale imodzi yolimba imodzi pa chipata chilichonse. Uko sikudzakhalako sowa muni mkati umo. Uko sikudzakhalanso kuli kuwala kwa dzuwa, pakuti mwana wankhosa yemwe ali mkati mwa mzindawo adzakhala ali kuwalako. Ndipo iye adzasogolera anthu ake kunka mu moyo wosatha. Uko kudzakhala kuli mitengo iwiri itayimirira, umodzi pambali iliyonse ya mtsinje, ndipo iyo ndakuchiza kwa fuko. Ndiye mmodzi wodzozedwayo yemwe adadzadze mzinda woyera ukutsika kuchokera kwa Mulungu, kuchokera kumwamba kubwera ku dziko lapansi. Iye nditenge tsopano zomwe zidzachitike pa nthawi imeneyo. Kodi inu mukuzikonda izi? Iye nditembenuzire ku Yesaya 65:1. Zangokhala zabwino kwambiri kuti tizirumbe, zangokhala zabwino kwambiri kuti tizisiye. Kukoza kukhala kuti kwatentha pang'ono, koma tiyeni tingopitirira kumasunda. Yesaya 65. Mvetserani zomwe zidzachitike pa nthawi imeneyi. Ndipo ingodzifunsani nokha mzanga wochimwa, ngati iwe ungakhoze kukwanisa kuziphonya izi. Yesaya 65 tiye tiyambire pafupi ndime ya 17. Mvetserani aliyense mwatcheru tsopano, umu ndi mu nthawi ya zaka chikwi pamene wopatulika kwambiri ali kudzozedwa. Pakuti taonani, ine ndidzalenga kumwamba kwatsopano ndi dziko lapansi latsopano. Ndipo zakale sidzakhoza kukumbukirirwa kapena kubwera ku malingaliro. Koma khalani wokondwa ndi wosangalala ngakhale mu icho chimene ine ndili kuchilenga. Pakuti taonani, ine ndilenga Yerusalemu, ine ndilenga Yerusalemu, ndiye Yerusalemu watsopano, chisangalalo ndi wanthu wake achisangalalo. Kodi kudzoza ndi chiyani? Chisangalalo cha Ambuye. Kulenga Yerusalemu chisangalalo ndi anthu ake achisangalalo. Ndipo ine ndidzasangalala mu Yerusalemu, mfumu mu mpando wachifumu, pa kulemekezeka kwa ufumu wa pa mpando wachifumu wa muyaya, ndi anthu a muyaya ali nacho chisangalalo cha muyaya mu mzinda wa muyaya. Oh my. Ndipo ine ndidzasangalala mu Yerusalemu ndi kukondwera kwa anthu anga. Ndipo liwu lakulira silidzakhala lilinso kumveka mwa iye, ngakhale liwu lakubuma. Uko sikudzakhala kulinso khanda la masiku, ngakhale munthu wokalamba yemwe sanakwanise masiku ake. Pakuti mwana adzafa wa usingu wa zakazana, koma wochimwa pokhala wa usingu wa zakazana adzakhala ali wotembereredwa. Ndipo iwo adzamanga nyumba ndi kumadzakhala mmenemo. Iwo adzadzala minda ya mpesa, ndipo iwo azidzadya chipaso chake. iwo sazidzari akamanga ndipo mwana wake nkudzakhalamo izo nkuti iwe kufa ndipo mwana wako ndikutenga malo ako kumanga ndipo mmodzi wina nkukhalamo iwo sazidzari akadzala ndipo wina nkudzadya za iwo pakuti monga masiku a mtengo adzakhala masiku a wanthu anga ndipo osankhidwa anga modalika iwo adzasangalala nazo ntchito za manja awo iwo sadzagwira ntchito mwachabe kapena kubalira tsoka pakuti iwo ali mbewu ya odalitsidwa yehova ndi mphukira zawo limodzi nawo ndipo zidzakhala zikuchitika kuti iwo asanayitane ine ndizidzayankha kudzoza kwa ulemerero kuja kuseri kwa mkerubi ine ndidzayankha ndipo pamene iwo akanali chiyankhulire ine ndidzamva mbulu ndi mwana wankhosa zizidzadya palimodzi mkango uzidzadya udzu monga ng'ombe fumbi lidzakhala lili chakudya cha njoka ndipo izo zizidzabwerekana kapena kusakazana mu phiri langa lonse lopatulika atero yehova kodi inu mungakhoze kuziponya izo ayi bwerezerani mbuyo umu kachiwiri ndipo yesaya akuyankhula kachiwiri pa mutu wa 11 ndime ya 1 mpaka ku ya 9 mvetserani zimene iye akunena apa kachiwiri pamene iye akugwira masomphenya iye atawaona kale akazi momwe iwo akanati azidzachitira mu masiku otsiriza na tabwino yesaya 11 ndipo kumeneko idzatulukira ndodo kuchokera pa tsinde la Jese nthambi yomwe ili idzaphuke kuchokera mmizu yake anali ndani ameneyo khristu kuchokera ku mizu yake ndipo mzimu wa yehova udzakhala pa iye mzimu wa nzeru wakumvetsa mzimu wa uphungu nyonga mzimu wachidziwiso ndi wa kuopa yehova ndipo udzamupanga iye wakumvetsa mwachangu mwa kuopa yehova ndipo iye sadzati azidzaweruza monga mwakupenya kwa maso ake ngakhale mwakumva kwa makutu ake koma ndi chilungamo iye azidzaweruza osauka ndi kudzudzula kusaweruzira kwawo chifukwa chofasa apa dziko lapansi ndipo iye adzakantha dziko lapansi ndi ndodo yakamwa yake ndipo ndi mpweya wa milomo yake iye adzawapha oyipa olungama adzakhala ali odzimanga mchiuno ndipo okhulupirika odzimanga pa zifuwa zawo ndipo mbulu nawonso uzidzakhala palimodzi ndi mwana wankhosa ndipo nyalugwe azidzagona pansi ndi katonde ndiyo mbuzi ndipo mwana wang'ombe ndi mwana wankango ndi zonenepa kapena kang'ombe kapena mkango ndi yonenepa pamodzi ndi mwana wang'ono azidzazisogolera izo ng'ombe ndi chimbalangondo zizidzadya zazing'ono zawo ndipo zizidzagona pansi limodzi ndipo mkango uzidzadya udzu monga ng'ombe ndipo mwana woyamwa azidzasewera pa una wa mamba ndi mwana woleka kuyamwa azidzayika dzanja lake mu funkha la izo tizidzabwereka kapena kuononga mu mapiri wanga onse pakuti dziko lapansi lidzakhala lilo dzaza na zonzeru monga madzi akutira nyanja umo ndi mu Yerusalemu watsopano uja nthambi pano akukamba apa za nthambi ya Davide iye ali zonse nthambi ndi mphukira tsopano zidatha izi mkwatibwi akuonekera atatha masabata 72 mkwatibwi akuonekera mu chivumbuluso muti wa 19 ndime ya 1 ndi ya 16 iye akufika naye mkwati wake mfumu ya mphamvu oh mayi ine sindikudziwa ngati ife titi titenge zonse kapenayi tingofika izo chotero tabwino tieni tingowerenga gawo la izi muli monse apa ndi pamene mkwatibwi atadzabwere zidatha izi maona zidatha zakachikwi kuyambika ndipo khristu akubwereranso naye mkwatibwi kulondola 1 mpaka 16 ndipo mutu wa 19 ndipo zidatha zinthu izi zidatha chisautso ichi adatha matsoka zidatha zisindikizo idatha miriri kudatha kuponyedwera kunja kwa satana kudatha kukhazikisa kwa zakachikwi penyani zidatha zimbizi ine ndinamba liwu la wanthu ochuluka kumwamba kuti haleluya chipulumuso ndi ulemerero ulemu mphamvu kwa Ambuye Mulungu wathu pakuti choona ndi cholungama ndicho chiweruzo chanu pakuti iye anali ataweruza mkazi wachigololo wamkulu yemwe anali kuitsa dziko lapansi ndi ziwerewere zake ndipo wabwezera mwazi wa kapolo wake pa dzanja lake ndipo kachiwiri iwo anati haleluya ndiwo uthi wake unakwera ku nthawi za nthawi ndiwo mpingo wokalamba wachiwerewere uthi wake unakwera mmwamba ndipo akulu anayi ndi makumi awiri ndi zamoyo zinayi anagwera pansi ndipo anamupembeza Mulungu yemwe anakhala pa mpando wachifumu kuti amen haleluya ndipo liwu linadza kuchokera ku mpando wachifumu kuti lemekezani Mulungu wathu lemekezani Mulungu wathu antchito ake onse inu ndi inu amene mumamuopa iye onse ang'ono ndi akulu ndipo ine ndinamva ngati kuti anali liwu la khamu lalikulu mbetserani ndinu apa mpingo udapita kumwamba kale iwo mumuti wa firi apa iwo kubwera mukuona ndipo tsopano ndime ya sikisi ndipo ine ndinamva ngati kuti linali liwu la khamu lalikulu ndi ngati liwu la madzi ambiri ndi ngati liwu la kubingula kwa mphamvu ndi kuti haleluya pakuti Ambuye Mulungu wathu wamphamvu zonse akulamulira haleluya penyani chikwadi cha mwana wangu wosa chikudza tsopano apa iye akubwera tiyeni ife tikhale okondwa ndi kusekelera ndipo tipereke ulemu kwa iye pakuti ukwati wa mwana wangu wosa wabwera ndipo mkazi wake wadzipanga yekha kukonzekera apa iye akubwera onse mkwatibwi ndi mkwati ndipo kwa iye kunapatsidwa kuti iye avekedwe mu mafuta wofewa kwa ukhondo ndi woyera pakuti mafuta wofewa ali chilungamo cha oyera ndipo iye anati kwa ine lemba odala aliwo amene ayitanidwa kunka kumgonero wa chikwati cha mwana wankhosa ndipo iye anati kwa ine awa ndiwo maneno woona a Mulungu ndipo ine ndinagwera pansi pa mapazi kuti ndizimupembeza iye ndipo iye anati kwa ine ona iwe usati uchite izi ine ndine wa ntchito anzako abale ako ndi okhala abale ako ndipo ndili nawo umboni wa yesu pembedza Mulungu pakuti umboni wa khristu wa yesu ndiwo mzimu wa uneneri ndipo ine ndinaona mmwamba mutatseguka ndipo kavalo woyera oh my ndipo iye amene anakhala pamenepoyo ali kutchedwa wokhulupirika ndi woona ndi mwachilungamo iye amaweruza ndi kupanga nkhondo ndipo maso ake anali monga malawi a moto ndi mutu wake panali nduwira zambiri iye anali atavekedwa uchiyani mfumu ya mafumu ndipo iye anali nalo dzina litalembedwa limene palibe munthu akulidziwa koma iye yekha ndipo iye anavekedwa nacho chovala choyera chovikidwa mu magazi ndipo dzina lake ali kutchedwa mawu a Mulungu pachiyambi panali mawu ndipo mawu anali Mulungu ndipo mawu anapangidwa thupi ndipo anakhala pakati pathu anali ndani ameneyo yesu ndipo dzina lake ali kutchedwa mawu a Mulungu ndipo ankhondo amene anali kumwamba anamtsata iye ali pa kavalo woyera atavekedwa mu mafuta wofewa woyera ndi waukhondo ulemerero apa iye akubwera ndipo kuchokera mtama mwake apo pakupita lupanga lakuthwa kuti ndikuti ilo lizikantha fuko ndipo azidzawalamulira iwo ndi ndodo yachitsulo ndipo akukonda kufinya kwa vinyo mwaukali wa mkwiyo wa Mulungu wa mphamvu zonse ndipo iye anali nalo pa chovala chake ndi pa ntchafu yake dzina litalembedwa mfumu ya mfumu ndi ambuye wa ambuye chinali chiyani icho anthu ake anali atangomuveka kolona kumene iye mfumu ya mfumu ndi ambuye wa ambuye akubwereranso kukachisi wake woyela atazodzedwa nako kukhalapo kwa Mulungu kuti akakhale moyo ndi kulamulira kupyola mu zaka chikwi ndi mpingo wake amen kuonekera ndi mfumu ya mphamvu Kuna tenge malo ake pambali yake taji swa tsopano wachifumu wodzozedwa tsopano cholinga chofutukuka pasanu ndi kamodzi cha chivumbuluso 61 mpaka ku chivumbuluso 1921 ili kukwaniritsidwa mbetserani tsopano mukutseka zisindikizo zisanu ndi ziwiri malipenga asanu ndi awiri mbale zisanu ndi ziwiri matsoka atatu mkazi mudzuwa kuponyera kunja kwa mdielekezi kapena chinjoka chofira zikubwera pakati pa nthawi izi mu nthawi ya chisautso chachikulu musali muiwale zimenezi zinthu zonse izi zikuchitika mu nthawi imeneyi koma apa pali cholinga chofutukuka pasanu ndi kamodzi cha kudza kwake kodi inu mukuzikhulupirira izo ndi nthawi ya ulemerero bwanji yomwe yasungidwira kwa iwo akumukonda Ambuye ine ndikukuwuzani inu abwenzi ife tingakwanise kuti tiphonye izo musati muphonye izo pa chilichonse chimene inu muchita khalani otsimikiza tsopano la mulungu likudzali ngati Ambuye alola ine ndikufuna kuti ndipereke ngati iye ati adzandithandize ine kuti ndisonyeze chimodzimodzi basi pamene lililonse la masiku asanu ndi awiri awo kumene izo linachitika kubweretsa icho chomwe chinthu chomwechi chimene ine ndinachita lero ndikuziyika nthawi zisanu ndi ziwiri zija masabata asanu ndi awiri makumi asanu ndi awiri amasabata mumalo momwe amalo patulika achiuda aja ndikusonyeza chimodzimodzi basi pamene petiri kukhala kuno pa mapeto Ambuye akalola kodi inu mukumukonda iye kodi inu mungakwanise kuti mukuphonye kumwamba ife tili pa nthawi yotsiriza kodi iye akubwera kuti adzachite chiyani chinthu choyamba chili chidzachitike yesu asanabwere konse pa dziko lapansi kodi chinthu choyamba chidzakhala chili chiyani mpingo udzakhala uli chiyani utakwatulidwa kodi yesu adzabwera pa dziko lapansi ndikumadza zungulira kumanda ndikumadza gwirana chanza ndi bambo ndi mayi nkuyankhula kwa ife tonse kuno ndi kupita mmwamba ayi kodi izo zidzakhala motani ife tikunena izi kwa inu mwa mawu a Ambuye kuti ife omwe tili amoyo ndipo tidatsala Atesalonika wachiwiri mutu wa 5 ife amene tili amoyo ndipo tidatsala mpaka pakudza kwa Ambuye tidzawalepheresa kapena kutchinga iwo amene ali kugona pakuti lipenga la Mulungu lidzamveka akufa mwa Khristu adzauka poyamba ndipo ife amene tili amoyo ndi otsala tidzatengedwera mmwamba limodzi nawo iwo kuti tikakomane nawo Ambuye mumlengalenga ife tidzatengedwera kutali mukamphindi kukuthwanima kwa diso mu nthawi imeneyo izo zikutsirizisa mbado wa mpingo ndiye pansi pano pa dziko lapansi Mulungu akuyamba kuchita nawo Ayuda apo padzakhala pali aneneri awiri mutu wa 11 ife tidzazitenga zimenezo aneneri awiri odzozedwa monga Eliya ndi Mose omwe ine ndikuganiza ali ndipo iwo adzabweresa matemberero akulu iwo ataona kale kuti iwo alimbikitsa ndipo Roma wasuwa pangano lake kalonga uja mkati mwa sabata la makumi asanu ndi chiwiri iye adzaswa pangano lake ndi Roma kapena Roma adzaliswa ilo ndi Israeli ndipo chimenecho chidzapangisa temberero kuyamba kufalikira ndipo apo padzakhala kusefukira kwakukulu pamene wotsalira wa mitundu namwali wogona chinjoka Roma chinatulusa madzi kuchokera mkamwa mwake kuti chipange nkhondo ndi otsalira a mbewu ya mkazi omwe asunga malamulo a Mulungu Roma adzachita zimenezi taganya cha mpingo tidzawalimbikitsa iwo palimodzi ndi kuwabweretsa Yuda kulowa muchiteganya ichi ndi kuwabweretsanso iwo kukupembeza kwawo komwe kwa mkachisi kachiwiri pakuti atero Ambuye kuchokera mu Baibulo ndipo iwo adzakhala nawo mpingo wawo iwo ali chiyani tsopano ine ndangochigwira icho pakali pano ndi chatsopano iwo ali tsopano fuko lozindikiridwa ndikulondola uko komabe iwo sanakhale nako kupembeza kwawo kwa mkachisi panobe ndipo pamene iwo ati adzayambise kupembeza kwa mkachisi mpingo udzakhala utapita Mulungu adzakhala kuchita nawo Ayuda monga fuko ndiyeno pamene iwo ali adzabwezeresedwe muchitaganya ichi Roma adzaliswa ilo pakati pa chaka cha 70 zaka zitatu ndi theka iye adzaswa pangano limenelo ndi iwo ndikuyambisa temberero lingapangise bwinja kuti lifalikire mpaka ku chitsiriziro. Ndiye iye adzawalenga onse Protestanti ndi Myuda ndi kuwazunza iwo. Mu nthawi imeneyo aneneri awiri awa adzayimirira ndi kutemberera dziko lapansi, ndipo iyo lidzavumba mu masiku a uneneri wawo, ndipo iwo adzayitana moto kuchokera kumwamba ndi china chilichonse. Inu mungodikira ife tinazo zambiri zagonapa zasungidwira ife kuti tizipunzire. Oh, ndi Mulungu wamkulu bwanji iye ali, ndi arali achifundo bwanji. Anzanga, ndiloleni ine ndinene ichi monga mbusa wanu. Inu simuli kuzindikira mayumene inu muli kukhala pansi pake. Inu simuli kuzindikira alipo anthu akulu ochuluka, alipo oyela ambiri, zilipo zikwi za amuna oyela omwe anafa mudzakazapitazo, amuna odzazidwa nawo mzimu omwe akanakonda kuti aone tsiku lino limene inu muli kukhalamo. Tiyeni inu ndi ine titengerepo mwayi wa izo. Kodi ndi chiyani chinanso chimene ife tiyenera kuti tiyang'aneko? Kodi tingakhoze kuchita chiyani zitatha izi? Kodi ife tikupita kuti chiyani chiti chichitike? Ife tiyenera kuti tipite kwina kwake? Inu simungakhoze kumakhala kuno nthawi zonse. Inu mukhoza kumachecha udzu wanu sapata lotsatira iwo udzafuna kuti uchechedwe kachiwiri. Eya, kawiri isinakwane nthawi imeneyo. Inu mukhoza kuwalera wana anu, inu mumawadyesa iwo chakudya pa nthawi ya chamgonero, iwo ali ndi njala kachiwiri. Mukawadyesa iwo pa mgonero, iwo ali ndi njala kachiwiri mmawa wotsatira. Inu mukawagulira iwo nsabato ngati iwo ali monga wanga pafupi miyezi iwiri kapena itatu, inu muwaguliranso iwo zina. Inu mukawagulira iwo zovala mwezi uno mwezi kapena iwiri kuchokera pano, inu mukawagulira iwo zovala zatsopano. Maona, palibe kanthu kopitirira, palibe kanthu kokhazikika, palibe kanthu kamene kangakhoze kuyima. Usakhumbe chuma chopanda pake cha mdziko chomwe mokhumira choncho chimavunda. Manga ziyembekezo zako pa zinthu zamuyaya, izo zidzatha konse. Nthawi yadzaza nazo zosinthika mwaliwiro, palibe pa dziko chosasuntha chingayime. Manga ziyembekezo zako pa zinthu zamuyaya, gwira pa dzanja la Mulungu losasintha.
Yeah.
pamene ife tikuwela misa mutu wathu ngati inu simunayambe mwagwirapo dzanja lake kodi inu simungangobwera kudzachita izo tsopano Sungwana wang'ono ndiwe msungwana wang'ono wokongola tsopano kuzi lako laling'ono ndilokongola masaya ako ang'ono angati duwa koma iwe ukudziwa lidzakhala lili mawaloka mpaka iwo adzazimirira natha ife tikudziwa bwanji kuti sabata ya mawa mbozi zidzakhala zikudyera pansi masaya angati duwa wokongola ang'ono amenewo ndiwe wamphamvu wamkulu akatumba amphamvu Iwe ulinako kuyembekezera kwakukulu. Koma patapita kanthawi mawa chabe lokongola ilo tsitsi la mzindo lidzatha ndipo limene lili lidzasalire lidzasanduka la imvi. Mapewa akulu wowongoka amenewo adzagwera pansi ndipo mbozi zidzanka zikumadya mu mikono ndi mu mnofu. Izo zidzakutengera iwe kutali mpaka mu fumbi. Zambiri nendaziona pafupi kupi zaka makumi atatu ndi chimodzi kuseli kwa guwa ine ndaona apo zinthu zachisoni ine ndaona zinthu zaulemerero zinthu zomvetsa chisoni kwambiri zimene ine ndinayamba ndaonapo mu moyo wanga mochuluka monga ine ndawaonapo wana akufa nayo njala munsewu ine ndawaonapo azimayi akupemphesa kuti apeze chiduswa chimodzi chamkate zinthu zachisoni kwambiri zimene ine ndinayamba ndazionapo ndikumuona mwamuna munthu wokhalapo ndipo yemwe akanayenera kuti akhale mwana wa mulungu akufa wopanda kumudziwa mulungu ine ndikukumbukira mkazi atayima pa khomo usiku umodzi pa mpingo uno ankandiseka ine ndipo anati ine ndingalole ng'ombe yanga kukhala nacho chipembezo cha mtundu umene iye ali nacho lisanakwane ora limodzi ine ndinayitanidwira kuchipatala mkazi wokongola wapafupi usinkhu wa zaka makumi awiri ndi ziwiri iye anali akukuwa kamtengeni mlaliki uyo abwere kuno iye anali wakatolika mwachikhulupiriro pamene ine ndinayenda kupitako mlongo wachikulire anati inu mwachedwa kwambiri mʼbale Branham iye wafa pafupi maminita asanu apitawo ine ndinati kodi ine ndingakhoze kumuona iye anati iye amakuwira kwa inu mumawu ake otsiriza kamutengeni mlaliki uja mbale Branham mwamuna wake anali pamenepo akufula nenelani pemphero kwa iye nenani pemphero ine ndinati ndimochedwa kwambiri tsopano ine ndinakokera chophimbacho pansi iye anali nawo maso akulu a brauni mkazi wokongola timadontho tatingʼono pa nkhope yake tsitsi lofira wokopa kwambiri iye anali atatwala molimba kwambiri mpaka timadontho tinayimirira pa nkhope yake ngati ziphuphu maso ake anali atatong'oka kuchokamo muziboo zake monga choncho ndipo ndithudi matumbo ake ndi chikhozozo zinali zitachitapo zomwe zili mumu aliyense amachita zimenezo pamene iwo akufa pafupifupi ndipo apo iye anali atagona muchikhalidwe chimenecho kamwe yake iliyatsa ndipo zikope zake apa zinali zitaphimba mwatheka gawo la brown la maso ake ine sindidzayiwala konse zimenezo nyimbo iyo inabwera ku malingaliro anga. Kukongola kudzitukumula ine ndinayima pambali ya mwamuna komwe kuno ku Port Fulton akufa iwo anandiyitanira ine kumbali ya kama yake ndipo ine ndinapembera naye iye kuno paguwa usiku umodzi iye anayika mkono wake mozungulira mkazi ine ndinati chotsa mkono wako mozungulira dono ameneyo iye anati ine ndikumutsogolera iye kwa mulungu ine ndinati osati ndi mkono wako pa iye ine simakhulupirira mu zinthu zotero monga izo iye anandikwira ine iye anauyamba wakukhomo ine ndinapita kwa iye kanthawi kena pamene iye anali kufa iye anandiyang'ana ine munkhope anati musati mundipempherere ine mbale bilo ine ndatayika ine ndapita anati zonse zimene ine ndinapindula zapita ine ndinayima chapa pangodya kachiduswa pang'ono kuchokera pano tsiku lina kwa mwamuna yemwe anandiyitanira ine kumbali ya kama yake pamene iye anali akufa iye anati ine nthawi zonse ndinkafuna chakuti ndi chakuti ndi chakuti iye anati koma ine sindinamutumikire konse ambuye nthawi zambiri ine ndakhala ndikudzileperesa kupita kuguwa iye anati mbale Branham pempherani kuti mulungu alole msungwana wanga wang'ono atetezere zinthu zimene ine ndazichita mwina mwake iye akhoza kuchitira china chake kwa ambuye ine ndinati zimenezo sizingakhoze kuchitika mbale zinthu zimene inu mukanati muchite zatayika ndinayima pambali pa mwamuna ndinamuona iye akumenyana nawo adiyerekezi kwa maola 24 anati adiyerekezi anali atayima pambali ya kama yake ali nawo maunyolo okulungidwa pa khosi lawo musati mwalole iwo kuti anditenge ine akufula ndinamugwirira iye mukama anati apo iye wayima kodi inu simukukhoza kuziona izo iwo akubwera monditsatira ine iye anali atamuyika kumbali mulungu motalika kwambiri iye anali nazo nkhokwe zazikulu zodzaza ndi msipu zodzaza tirigu akavalo abwino a mjaha chaka izo zisanachitike iye anatukwana mulungu ku nkhope yake anamuomba mkazi wake chifukwa chopita kukachisi dziwa chimene chinachitika mphezi inakantha nkhokwe yake ndipo inapha kavalo wake inatentha msipu wake ndipo bamboyo anafa mumtundu wina wa khunyu akumenyana nawo adiyerekezi kuti achoke kwa iye ndipo bwenzi lakale la ine ulemelero atayimirira kutsidya anafika kumapeto a msewu ine ndinati kodi inu mukupita bambo anati ndikumene kubire ine ndinati zili bwanjizo iye anati zonse zili bwino anati abwereseni wana anga pambali pakama iye anayika manja ake ofoka pa mmodzi aliyense wana ake ndipo anawadalitsa iwo anawawuza ana ake amuna awiri anati pachikani mwamba manja anga akwezereni iwo mwamba monga Yoswa ndi Kalebu anachitira ndinadabwa kuti iye akanati anene chiyani iye anati tsiku lokondwa ndipsukireni Yesu machimo anga mkuwachotsa iye anandipfunzisa momwe ndingamayembekezere ndikupemphera ndikukhala moyo ndikusangalala tsiku lililonse ndife tilinazo zina za izo zikubwera abwenzi palibe wina koma yemwe samakhumba kuti azidya chakudya chabwino kuyendesa galimoto yabwino kukhala nazo zopambana zomwe ife tingakhoze kukhala nazo ine sindikumutsutsa iye zonsezo ndi zabwino mulungu akufuna inu kuti mukhale nazo izi
Thank you.
tiyendi kwezile manjathu sobano pamene kuti kuimba Amene ifeti kuima, tieni tingotembenukapo ndikugirana chanza ndi wina wake tsopano, ifeti inkati kupitiliza msonkhano kamphindi kokha. Koma ine ndikufuna kuti inu mutembenuke pamenepo, pomwe ife tikuimba ndime ina ya nyimbo imeneyo. Menani, amen. Onsa mene ya kumuwanda ye, adi ambuya lemekezeke. Onsa mene ya kutubi ya kudinu, mkupita kunzinda uo, mambra mbra, kwezani zanjalano. Oh, mini diyo kandi nyimbo yanu.
I'm bound for that beautiful city. How does that go now? Lord has prepared for his own. We're all the redeemed of all ages, sing glory around the white throne. Sometimes I grow homesick for heaven, and the glory there shall be home. What a joy that will be when my Savior
I'm bound
for that beautiful city. My Lord prepared for his own. We're all redeemed of all ages. We'll sing glory around the white throne. Oh, sometimes life goes homesick for heaven.
What do you mean to move Tobano, musadimu iwale la mlunguli kuzali mawa, half past nine. Ndiyeno ite, kizaye sangatambu ya lola, kutsiriza mundawi, kutiriza kare na lope mbero pa odwala. La mlunguli kuzali mawa pa half past nine.
Yeah.
Ingo mbetselani kwandi mei. Sokono ine ndikutembenuzira msungano kwa mbusa mbali nevyo kuti akhale nawo mawu ake otsekera ndi chili chonse chimene iye angatanene.